Make sithobe iinkomo zethu kumzuzwana sithandaze. Bawethu wasezulwini onenceba.
It is indeed
ngokwenene ngamalungelo alichamla sinawo ukuba sisondele kuwe Thixo wethu nomsindisi wethu. Ndisava eliculo olumangalisayo umkhulu kangakanani. Liyasivuyisa ngokuba siyazi ukuba umkhulu. Yaye siyathandaza ukuba ubukhulu bakho ubonakaliswe ngokutsha kuthi emva kwemini nje sizathetha. Kanjalo iqashiso liphume nam okokuqala kwiminyaka emininzi ukuba ndizame ukubuyela emva kubomi obudlulileyo. Ndiyathandaza ke ukuba undiphe ukomelela noko ndikusweleyo Nkosi ukuze ndibe kuyo le yure.
And may all my mistakes
ngoko yanga zonke isiphoso zam ebomini singangamatye okucakatha kuphela kwabanye aya kubasondeza kuwe. Sinike oko Nkosi. Bangaboni bangabona umzila wenyawo entlabathini yexesha yaye bangangakhokelelwa kuwe. Ezi zinto sizicela egameni lenkosi uYesu. Amen. Ningahlala phantsi. Ngavuya. Kulungile mhlekazi enkosi.
As this sainted man, Brother Glover,
njengokuba le ndoda ingcwele umzalwana Glover endineminyaka ndimazi ngoku ibe nenyhweba yokuhlangana naye umzuzwana phezolo, waze wandixelela ukuba ubekhe walalisa ixeshana ephumle. Ke eneminyaka engamashumi asixhenxe anesihlanu ubudala ubuyela emsebenzini wenkosi. Andidinwanga nangangesiqingatha sendlela ebendidinwe ngayo ndingekayiva loo nto. Bendicinga ukuba ndidiniwe kodwa andikholwa ukuba ndidiniwe.
Handkerchiefs in the
usand kundinika ichefu zisezivlophini nezinto ezinjalo isondiwe phakathi silungisiwe. Ngoku nabani nakuni niphulaphule kunomathotholo okanye olapha wanqwenela enye yezichefu ungayifumana. I-Angelus Temple izithumela rhoqo lonke ixesha. Ningabhalela apha i-Angelus Temple baya kuyithandazela ngokuba ndiza kuqinisekisa isisibalo sisithembiso sikaThixo. Futhi ukuba ungathanda ukuba ndikuthandazelele ibenye ndakuvuyiswa kukuyenza loo nto. Ungandibhalela nje kwibhokisi yeposi u-325 Parsonville upelwa ngolu hlobo JFERSONVI aphindwe kabini u-L ibe ngu-E eJeffersonville e-Indiana. Okanye ukuba unakuyikhumbula ibhokisi yeposi ubhale nje Jeffersonville isixeko esincinci esinabantu amalunga namashumi amathathu anesihlanu amawaka. Wonke umntu uyandazi phaya. Ngoko ke singathanda ukuthandazela ichefu siyithumele kuwe. Ke ngoku sibe nempumelelo enkulu ekwenzeni oku ngokuba uyakufumana iphetshana likunye nayo lokuba abantu ehlabathini jikelele bathandaza qho kusasa ngentsimbi yethoba nangentsimbi yeshumi elinesibini nangentsimbi yesithathu. Ungaqikelela ke jikelele apha ehlabathini ukuba kufuneka bevuke ixesha nini na ebusuku bazokwenza lo mthandazo. Ngoko ukuba onke la mashumi amawaka aphindwe ngamawaka athumela imithandazo kuThixo kwangelo xesha linye malunga nolungiselelo ukugula kwakho, uThixo akanakuyitshikilela. Ngokuba ke njengoko ndisitsho asinaziqubo asifuni napeni yamali, senza nje ukuba sinokukunceda sikholo loo nto apha. Masikukho ozisa esinye isipha sechefu ngoku. Ukuba unayo ichefu obufuna ukuyithumela kulungile, ungabhala nje wena nangoko. Ukuba ukayidingi kwangoku igcine encwadini yezenzo eBhayibhileni isahluko seshumi elinethoba. Iyakuba ke iliphetshana elimhlophe elincinci oza kulithunyelwa nemiyalelo yokuba ungazivuma kanjani na kuqala izono zakho. Yaye enkosi, ukuba ungazivuma njani na izono zakho, ungaze uzame ukufumana nantoni nakuThixo ngaphandle kokuba uqala ulungisane naye. Yabona, waze ke waxelelwa apho ukuba ubize abamelwane bakho nomlungiseleli wakho ukuba unendawo enhliziyweni yakho ngakubani, uyakuyilungisa kuqala, ubuye uthandaze ke, ube nenkonzo yomthandazo ekhayeni lakho, uqhoboshele letshefu kwisambatho sakho sangaphantsi, ukholwe kuThixo ke ngoku. Yaye kwangezo yure zintathu suku ngalunye kuya kuba kukho abantu abathandazayo ehlabathini jikelele, ikhonkco ehlabathini jikelele. Ngoku ke yeyakho ngesisa sokwenene, thumela nje kwakhona kwakho. Ngoku asizukukubhalela sikuhlawulise okanye sikuxelele ngenkqubo ethile esinayo sifuna uxhase inkqubo. Hayi, asinankqubo kufuneka uyixhase, yabona. Ngoko asikokuba sifumane idilesi yakho nje ngokupheleleyo, uvulelekile yaye lulungiselo lwenkosi esifuna ukuyiqhuba. Ngoku masithobise iintloko zethu, ukuba ke niphulaphule kunomathotholo ninetshefu zenu apho, beka isandla esi sakho kuyo lo gama sithandazayo.
Gracious Lord, we bring to thee
osineinceba sizisa kuwe ezipasilana.
Perhaps some of them ezinye zazo
zikhangeleka ngathi zingaba ziifestana zosana, okanye ihembe encinci yangaphantsi, okanye izihlangu zewulu, okanye into enjalo. Itshefu eya kwabagulayo nabaxhalekileyo. Nkosi, kungoko ilizwi lakho ukwenza kwethu oku. Kuba sifunda encwadini yezenzo ukuba bathatha emzimbeni wesidaka sakho uPaulos itshefu nefaskoti ngokuba babekholwa ukuba umoya wakho wawuphezu kwale ndoda, yaye imimoya engcolileyo yaphuma ebantwini, inkxwaleko nezifo zemka kubo ngokuba babekholwa. Yaye ngoku siyaqonda okwenene, Nkosi, asinguye thina uPaulos ongcwele, kodwa siyazi ukuba usenguye uYesu. Siyathandaza ke ngoko ukuba uluhloniphe ukholo lwaba bantu. Uthi kwakwe kwathiwa ngaxesha lithile xa Israyeli ezama ukuhlonela uThixo wabambeka emgibeni, ilulwandle phambi kwabo, izintaba kwicala ngalinye, nomkhosi kaFaro usondela. Yaye omnye wakhe watsho ukuba uThixo wajonga ngalwantsika yomlilo ngamehlo anomsindo, laza loyika ulwandle, lwasibuyisa umva, lwamenzela indlela uIsrayeli ukuwelela ezweni ledinga. O Nkosi, khangela phantsi kwakhona xa le mithwalwana ibekwa phezu kwabagulayo ngenkumbulo yelizwi lakho eliphilileyo. Zanga izifo zingoyika, khangela ngaphaya kwegazi lonyana wakho uYesu owafela oluxolelo. Kwaye lwanga utshaba lungoyika lufuduke, ukuze aba bantu bangene kwisithembiso sokuba ngaphezu kwako konke kungumnqweno wakho ukuba siphumelele ngokwasempilweni. Sinike bawo kuba siyithumela sinalo mbono entliziyweni yethu, yinjongo yethu leyo. Siyithumela egameni likaYesu Kristu. Amen.
Thank you, Brother Glover. Thank you, sir.
Enkosi mzalwana Glover, enkosi Mhlekazi.
Now tonight being
ngoku ngokuhlanje sesisekuvaleni esi sigaba sale mvuselelo, andazi nokuba iya kusasazwa na okanye hayi.
But I'd like to say, if not to the radio audience,
kodwa ndingathanda ukuthi ukuba kunjalo kubaphulaphuli nomathotholo, le ibiyenye yezona nkonzo zizizo ndakanda nazo kwiminyakanyaka. Ibibambene, indilekile, inolona thando, eyona ndibano inentsebenziswano endikhe ndakuyo emva kwexesha eli.
They're listening to you all over Southern California, out into the islands and on the ships. We get messages from them, and so you got a big audience.
Inkosi Mhlekazi, into enhle kakhulu leyo. Siyavuya ukuva oko. UThixo anisikelele nonke.
And I certainly have a
ngisoloko ngokuqinisekileyo ndinendawo efudumeleyo entliziyweni yam malunga ne-Angelus Temple, okumela kwayo okupheleleyo ivangeli ezeleyo kaYesu Kristu. Yaye ngoku ingathi ibonakala iphuma namphela ngoku. Usuke kwangathi emva kokuba ndibone wonke umntu, ndabona umoya wabo omhle, kwangathi ndiba ngathi ndingomnye wenu ngaphezulu kunokuba bendikade ndinjalo. UThixo anisikelele, lowo ngumthandazo wam.
Thank you kindly.
Enkosi ngobubele.
Now it was given out that today I was to
ngoku bekukhuthwe ukuba ndiza kuzama ukuthetha okomzuzwana ngebali lobomi bam.
That's a
yinto enzima kakhulu leyo kum.
Oku
kuza kuba kuzama kokuqala ndizama ukuyingena kwiminyaka emininzi, yaye andikuba naxesha lakungena kwiinkcukacha. Iya kuba yinxenye yalo nje.
Ke
apha ndenza iziphoso ezininzi nezinto ezininzi ezingezizo, yaye ndiyakunqwenela ukuba nina baphulaphuleyo kunomathotholo nani bakhoyo apha, ningazithathi iziphoso zam zibe ngamatye esikhubekiso, koko zibe ngamatye okucakatha ukunisondeza enkosini uYesu. Ngoku ke ngokuhlwanje uza kukhutshwa amakhadi enkonzo yempiliso yangokuhlwa. Ngoku xa sithetha ngenkonzo yempiliso asithethi kuthi siza kuphilisa mntu, siza kumthandazela umntu. UThixo ophilisayo ube nenceba nje kum ukuba aphendule umthandazo. Bendithetha nomphathi nkonzo umvangeli odume kunene apha kwixesha elidlulileyo, kwaze kwabuzwa ukuba kutheni nalo mvangeli engabathandazeli nje abagulayo. Kwaze wathi lo mshumayeli kumphathi nkonzo wam wathi, ukuba lo mvangeli uyakholwa kwimpiliso kaThixo, kodwa ukuba nje ukhe waqalisa ukuthandazela abagulayo kuyakuphazamisana nenkonzo yakhe, ngokuba ixhaswa zicawe iinkonzo ezininzi ezinye kuzo azikholwa kwimpiliso kaThixo. Ngoko ke ndinayo imbeko nentlonelo kulo mshumayeli ngokuba ugcine indawo yakhe umsebenzi wakhe. Unakho mhlawumbi, andinako ukuthatha indawo yakhe, ibe ndiyathandabuza ukuba angayithatha yam indawo. Sinendawo sonke ebukumkanini bukaThixo, sihlanganisiwe sonke, izipho zahlukene kodwa umoya mnye, zizibonakaliso ezahlukeneyo bendifuna ukutsho kodwa ikwangulo moya mnye. Ke ngokuhlwa inkonzo iya kuqala, bendiba bathe umculo uqala ngecala emva kwentsimbi yesithandathu. Ngoku ke ukuba uphulaphule kunomathotholo uzokuphulaphula, kuza kuba mnandi soloko kunjalo. Kwakho ndifuna ukuthi amakhadi omthandazo aza kukhutshwa kanye emva kwale nkonzo, kanye nje emva kokuba inkonzo iphumile. Ukuba ulapha ufuna ikhadi lokuthandazelwa, bendisanda ukuxelelwa kwimizuzu embalwa nje edlulileyo, unyana wam okanye umnumzana Mesa okanye umnumzana Code bayakukhupha amakhadi omthandazo. Uhlale nje esihlalweni sakho emva nje kokuba inkonzo ikhutshiwe, uhlale nje esitulweni sakho ukuze abafana behle ngomgca babone kuba amakhadi anikezelwe ngokukhawuleza kangangoko banakho. Kuya kuba selumngqamekweni oluphezulu okanye emgangathweni kuyo yonke indawo, imigangatho engaphantsi okanye naphi napho nikhoyo. Hlala nje esitulweni sakho, bayakwazi abafana ukuba uzele ikhadi lomthandazo. Ngokuhlwa sakube sithandazela abagulayo, yaye ukuba inkosi ayizitshintshanga iingcinga zam, ndifuna ukushumayela ngengoma ethi ngokuhlwa, ukuba unokusibonisa uyihlo oko kosanelisa. Ngoku ndifuna ukufunda umxholo ngale njikalanga ukuqalisa nje ibali lobomi ofumaneka encwadini yamaHebhere isahluko seshumi elinesithathu. Masiqale apho malunga ndinokuthi malunga nomqolo weshumi elinesibini. Ungoko athe noYesu ukuze abangcwalise abantu ngelile lakhe igazi weva ubunzima ngaphandle kwesango. Masiphume ke ngoko siye kuye ngaphandle kweminquba sithwele ingcikivo yakhe, kuba apha asinamzi uhleliyo singxamele lo uza kuza. Ngoku nalo uhlobo lomxholo, kuba yabona ukuba libali lobomi okanye nantoni na isingisele empini asiyizulisi loo nto okudlulileyo komntu ukuba kumfiliba njengokuba kunjalo okwam. Kodwa ndicinge ukuba sifunda isibhalo uThixo uya kusisikelela isibhalo. Ingcinga yam ke yile, kuba apha asinamzi uhleliyo singxamele lo uza kuza. Ngoku ndiyazi ukuba niyithanda kakhulu iLos Angeles, ninelungelo loko, sisixeko esikhulu esihle nale nkungu yaso nokunye, noko isisixeko esihle nemozulu entle kunene.
But this city cannot continue. It's got to have an end. I've stood in Rome where the great emperors and the cities that they thought they would build immortal. And down 20 feet, they even find the ruins. I've stood in Rome where the great emperors and the cities that they thought they would build immortal. Ungafuneka umbe phansi emhlabeni ukuze ufumane apho ufaro abakhulu babelawula khona. Sonke ngabanye singathanda ukucinga ngesiqeko sethu nendawo yethu. Kodwa khumbula ayinakuhlala. Ngexesha ndandisenkwenkwana ndandidla ngokuya kumthi omkhulu womapile, umthi onencindi wokwenza inyobhanyobha. Kwilizwe lakuthi sinemithi emininzi eyomeleleyo. Sasinalo mthi ke umapile, umapile omnandi. Kubekho esibiza ngokuthi ngumapile olukhuni nokuthiwa ngumapile othambileyo. Lo mthi mkhulu uyingahlangahla yayingowona mthi wakha wamhle. Ndandisithi ndingena ndivela emasimini ekusebenzeni ukuhlakula nokuvuna ndithande ukuya kulo mthi mkhulu ndihlale phantsi kwawo ndijonge phezulu ndize ndibone amasebe awo amakhulu ejiwuza emoyeni isiqu sawo sisikhulu siphakamile. Ndaze ndathi uyazi ndiyakholwa ukuba lo mthi uyakuhlala apha amakhulukhulu eminyaka. Kungekudala ndithe ndakhangela lo mthi mdala usisigodo nje ngokuba apha asinamzi uhleliyo. Hayi, akukho nanye into emhlabeni apha onokuyijonga iyakuhlala. Umele ukuba ibe nesiphelo. Yonke into enokonakala imele ukuthethela okungonakaliyo. Ngoko nokuba siyakha ngokulunge kangakanani na imigaqo yethu ephezulu ngendlela iqhubeke kangakanani na izakhiwo zethu, ndiza kumka zonke kuba apha akukho nto inokuhlala. Kuphela kokungena kubonwa okuhlalayo. Ndikhumbula indlu endala esasihlala kuyo. Yayiyindlu endala yemithi etyatyekwe ngodaka. Mhlawumbi abaninzi azange bayibone indlu etyatyekwe ngodaka. Kodwa yayityatyekwe ngodaka yonke. Kukho iziqobo ezikhulu zemithi ezazisendlwini. Ndandicinga ukuba loo ndlu ingahlala amakhulu eminyaka. Kodwa uyazi namhlanje apho kwakumi loo ndlu izakhiwo zamakhaya.
It's so much different.
Kwahluke mpela yonke into iguqukile.
But now I used to see my father.
Ndaye ndandidla ngokubona utata wayebumfutshane isiqololwane sendoda. Omelele kakhulu. Waye yenye yawona madoda mancinane omeleleyo ndandiwazi. Ndahlangana nomnumzana uKhutsi. Umfowa wayesebenza naye kwizigodo zemithi wayengumcengi wezigodo. Kwaza kwisithuba sonyaka odlulileyo. Umnumzana uKhutsi ungumhlobo olunge kakhulu wam, ungumdikoni kwibandla ekuthiwa lelokuqala lamabhaptizi. Waze wathi, "Billy, kufanele ukuba ube yindoda enamandla kakhulu." Ndaze ndathi, "Hayi, andinjalo umnumzana uKhutsi." Wathi, "Ukuba ufuze utata wakho unokuba uyiyo." Wathi, "Ndayibona indoda elikhulu elinamashumi amane eponti ubunzima. Ilayisha iyodwa enqweleni isigodo esibunzima bungamakhulu alithoba eponti." Wayesazi ukuba makakwenze njani na. Wayomelele. Ndandidla ngokumbona engena ekhaya elungiselela isidlosa semini ehlamba akubizwa kumama. Sasinomthi omdala wama-apile phambi kwendlu phandle esitiyeni. Kukho emithathu mhlawumbi emine kwakho ebheka ngasemva. Kuze ke kanye kumthi ophakathi kubekho iglasi ekujongwa kuyo eyaphukileyo isipili esikhulu. Sasiqhotyoshelwe apha ecaleni emthini ngezikhonkwane ezigotyiweyo. Ngokungathi yile nto abanye kuni bagxweli baphulaphuleyo ndinokuyibiza ngokuthi zizixhomi tyasi. Zazigotyiwe ukugcina isipili endaweni yaso. Kwakukho inkcaza endala yenkcenkce. Mangaphi abakha bayibona yenkcenkce endala umhlobo omdala wekama yentsimbi? Ndiyayibona nje nangoku. Kwakukho isitulo sokuhlambela, iplangana nje elinomlenzana oqwesileyo phantsi kwalo noyanyiswe nca ngomthi. Kukho apho uvonkwana obusibabile esasimpompa kuye amanzi. Sasihlamba kulo mthi mdala. Umama wayedla ngokuthatha amaphanga engxozo omgubo enze iqhiya zokuhlamba. Ukhona umntu wakhe wasebenzisa itawuli yengxoyo omgubo apha? Hayi ke ndiqinisekile ndisiva ndisekhaya ngoku. Ezo tawuli zinkulu zindala zikhwexayo. Ibe wayesithi xa esihlamba umzimba thina bantwanana athi uve ngathi usikhuhle wasiqobula isikhumba qho ukuba ehlikihla.
ndiyayikhumbula loo ngxowa indala yomgubo waye akhuphe atsale eminye imisondo yayo emincinci abe buyihombisa bangaphi abakhe balala kumandlalo wenxa wengwitshi apha kulungile ndiza kuthi bangaphi abebewazi ukuba umqamelelo wamakhasi wawuyintoni na kulungile mzalwana kulava ndisekhaya ngokuqinisekileyo mpela umatrasi wengwiji kwalunga akuwudalanga kakhulu ndisukile kuwo yaye ububudongo obumnandi upholile ukuze ke ebusika bathathe umandlalo omdala wentsiba ubekwe phezu kwawo uyazi kufuneke babeke isikhwehle esisikhwentshwana phezu kwethu ngokuba ikhephu lalingena kwiintanda zendlu uyazi kwindawo apho loo maplanga ephetshuka aphakame khona uyazi ikhephu laliphumela kuyo oko ndikukhumbula kakuhle kakhulu kwakho utata wayenomtshayelwana ibrashi yobutsheva iza kunifumana ke ngoku le yayenziwe ngamakhasi ombona ibrashi yokutsheva ngamakhasi ombona wayethatha la azenzele wesepha isoda kamama ayenzileyo ayihlikihle ayifake ebusweni bakhe ngebrashi yamakhasi ombona ukuze atsheve ngenxa kuba ingqalileyo endala ukuze ngecawa athathe iziqwenga zamaphepha azigxumeke entanyeni yehempe yakhe babenxiba ezakhola zinqashalala awajikelise ugcina ugwebu lungafikelele entanyeni yehempe yakhe wakhe wayibona isenziwa loo nto ndikhumbula umthonjana omncinci ezantsi phaya apho zasiya kukha khona amanzi okusela umngxuma onjengeselwa bangaphi abakhe bawubona umthombo ofana neselwa kulungile bangaphi kunabavela ekentucky ephofu eke kwalunga awuwajonge amakentucky kwalunga ndikanye bendiba ngamarhanuka aseoklahoma amahokis namaakis apha kodwa kukhangeleka ngathi ikentucky iyangena kulungile basanda ukubhaqa iole ekentucky iinyanga ezimbalwa ezidlulileyo niyazi ngoko mhlawumbi ngabanye babo abafudukele apha kwakhona ndikhumbula xa utata wedla ngokungena ahlambele isidlo sasemnini ubegoba imikhono yeempahla zakhe ezo ngalwana zineziquluba zimfutshane athi akunyusa iingalo zakhe eza kuhlamba awuphose amanzi ebusweni uvuke izihlunu kwezo ngalwana zakhe ndathi uyazi utata wam uyakubhila dihaba nekhulu lonke elinamashumi amahlanu eminyaka obudala wayemmelele ngelona hlobo kodwa wasweleka enamashumi amahlanu anesibini yabona apha asinamzi uhleliyo kunjalo asinakuhlala ngoku makhe sithathe uhanjana sonke apha kukho kuni nonke ngabanye apha abanebali lobomi kanye njengokuba namndinalo yaye kulungile ukuba ukhe uvarhashe uhle ngomga wenkumbulo kube kanye ngexesha anicingi njalo sikhe sibuye nje umva makhe sibuye umva umzuzwana siye umva kumava afanayo sisengabantwana ngoku isiqendu sokuqala sebali lobomi ndiza kulivandlakanya nje kuba lisencwadini abaninzi kuni banayo loo ncwadi ndazalelwa kwityotyombana elenziwe ngemithi entabeni phezulu kanye ezintabeni zasekentucky babe negumbi elinye esasihlala kulo kungekho kukola mgangatho kungekho neplanga eli phantsi ingumgangatho nje oze phantsi isiqu somthi amantla esiqobo somthi esasisikiwe esinemilenze emithathu yayisisithebe itafile yakuthi leyo bonke abo bantwana nabakwabrenham bacukane apho ngaphandle phambi kwelo tyotyombana barhambuluze kube ngathi kulapho iqela lebosam izilwanyana ezifana nempuku ezihlala emthini zasemelika bezizibhuqa emthulini uyazi onke loo makhwenkwe ezanayo sasilithoba sisonke nentombazana yaye kwakunzima kuyo phakathi kwelo guba lamakhwenkwe kufanele siyihloniphe nangoku ngenxa yezinto esazizenza ngaloo mihla yayingena kuhamba nathi nokuba siyaphina sasimbaleka simshiye wayeyintombazana ngoko wayengena ukukwazi uyazi ngoku sasine nako konke khumbula ukuba emva kwetafile phaya sasinezitulo ezibini nje zazenziwe ngexolo lelungu lomthi amaqetyana omthi umhickory aze emazantsi aqukunjelwe ngexolo lomhickory ukhona umntu wakha wasibona isitulo sexolo lomhickory ewe ndisamva umama nangoku emva koko sakufika kwindawo apho wayenokuba nomgangatho wamaplanga ebeke ezo ntsana ethangeni ngolu hlobo esibetha eso situlwana emgangathweni. Ndiyakhumbula ukuvalela umqela omncinci ukuba ungaphumi emnyango xa ehlamba impahla okanye enye into, ubethatha isitulo asijike sibe kuxaba sivale umnyango ukugcina usathana lungaphumi xa ye emthonjeni ukuya kukha amanzi nezinto ezinjalo. Umama wayeneshumi elinesihlanu leminyaka ukuzalwa kwam, utata eneshumi elinesibhozo. Ndingokuqala kubantwana abalithoba. Bandixelela ukuba ngentsasa endazalwa ngayo ngoku sasingamahlwempu kakhulu, awona mahlwempu ahlwempuzekileyo, yaye sasingenayo nefestile kweli bhodlwana. Lalinento engathi lucangwana leplanga oyivulayo. Ndiyathandabuza ukubana kanayibona into enjalo, ucangwana oluvulwayo endaweni yefestile, uyigcina ivulwe ngexa lasemini ukuze uyivale ebusuku. Sasingena kutofa sikhanyise ezibane zambane okanye amafutha okukhanyisa iparafini ngezomini. Sasinale nto nithi sisibane segrisi, isibane samafutha. Andazi ke nokubana niyazi nakuba sasiyintoni na isibane segrisi. Lungileke nakhe nake nathenga nabasa ngeceba lepayini. Uthatha nje iceba lepayini lilumeke ulibeke phezu kwesiciko liza kuvutha ukuze laliqhuma noko, kodwa babengenampahla yanto ifenshala phofu iza kukhunyiselwa. Ngoku yayivele iqhume loo ntwana. Lalitsala kakuhle ngoko, zasininzi isikhoba phaya phezulu eliphahleni apho wawufufa khona umsi. Ngoko ndazalwa ke ngoApril umhla wesithandathu ngowe-1909. Kakade niyazi nditsho ndibe ngaphezulu kancinci kumashumi amabini anesihlanu ngoku. Ngoku ke ngentsasa endazalwa ngayo umama uthi bavula ifestile. Ngoku sasingenabo oogqirha, kwakukho umbelekisi nje. Lo mbelekisi ke yayingumakhulu wam. Ke ndakuba ndizelwe ndiqala ukukhala, wabe umama efuna ukubona umntwana wakhe, yaye wabe esekumntwana yena buqu. Bathi bakuvula ifestilana ukuthi qheke kokusa malunga nentsimbi yesihlanu, kwathi kwakukho irobin ukaka intaka emdaka enendawo ebomvu apha emqaleni ukuya ezulweni ihleli ngasetyholweni elikufutshane, njengoko nonke nawubonayo umfanekiso wayo kulaa ncwadi yebali lobomi wam. Loo ntaka ihleli apho igula ngako konke enako. Ndisoloko ndizithanda ke ezo ntaka. Nina makwedini niphulaphule kunomathotholo ningazidubuli iintaka zam. Uyabona ziintaka zam ezo. Nakha nayibona intsomi yerobin ukuba yathini na ukuze ibe nesifuba esibomvu. Ndiza kukhandime umzuzwana apha. Ukuba yathini na ukuze ibe nesifuba esibomvu, kwakukho ukumkani wokumkani ngenye imini esifa emnqamlezweni esezintlungwini kungekho mntu uyayo kuye. Wayengena mntu unokumnceda. Kwakukho intaka na emdaka iyayifuna ukuncothula ezo sikhonkwane ziphuma emnqamlezweni. Yamana iphaphazela isiya emnqamlezweni iqhithiliza ezo sikhonkwane. Yayincinane kakhulu ukuba ibe nokuzincothula. Satsho ke ngoku isifuba sayo satyopheka sabomvu sonke ligazi. Ukusukela ngoko ke saba bomvu isifuba sayo. Ningayidubuli makhwenkwe, yekeni. Yayihleli ngasefestileni itswina ngohlobo ezicula ngalo irobin. Waza utata watyhala ifestile. Bathi bakutyhala ifestile ivuleke, okwakukhanya ndikubona emfanekiseni kwangena kujiwuza ngefestile, utsho umama. Kwandanda phezulu entlakomandla. Umakhulu waxakwa into anokuyithetha. Ngoku singelo sapho lungamakholwa, abantu bakuthi ngamakatolika amaroma. Ndingumirish macala omabini, utata ngumirish opheleleyo uBrenham. Umama ngowakwaHavi, nto nje utata wakhe watshata indiya elingumcheruki. Ngoko yiloo nto eyaqhawula laa mgcana okanye igazi lobuirish. Utata nomama ke babengahambi nkonzo, babetshatele ngaphandle kwenkonzo. Babengena nkolo yeyabo ke tu. Emva apho ezintabeni kwakungekho necawe le yaseroma. Kwathi ukufika kwabafuduki bokuqala kwafika bababini abakwaBrenham. Ukusuka apho ke kwavela isizukulwana sakwaBrenham kumlibolo sabo. wavula ifestile ke bakuyivula ifestile okukukhanya kwemaphaya babengazi ukuba mabenze ntoni na. Utata wayesithengele kwatsho umama ivalolo entsha yesi siganeko. Wayeme apho efake izandla esifubeni salo valolo yakudala njengoko onke amadoda asezinkunini asebenza izigodo ayisenza ngaloo mihla. Ibe babothukile yile nto. Ke emva kokuba ndiphaphamile mhlawumbi sendineshumi leentsuku udala kwezo sithuba bandithatha bandisa kwinkonzwana yasebhaptizi iPossum Kingdom ubukumkani bempukomthi. Inkonzo yasebhaptizi iPossum Kingdom elinjalo lona igama. Kwakukho umshumayeli walo sekethe omdala. Umshumayeli wakudala wasebhaptizi wayesiza apho isithuba sesihlanga esinye kwinyanga ezimbini. Eba abantu babebane enkonzwana kunye babeqhuba bacule amaculo babedla ngokushumayela njalo ngomkhweli hashe walo sekethe babemhlawula nyaka nonyaka ngengxowa yamathanga nezinye izinto ezimbalwa ezinjalo iyazi izinto ababezizama ukuba bamnike zona. Wafika ke lo mshumayeli mdala wandenzela umthandazo ngiyinkwenkwe encinci ndayiluhambo lwam lokuqala oluya enkonzweni olo. Malunga kwisithuba sonyaka okanye ukudlula kancinci kwiminyaka emibini ubudala kwenzeka umbono wokuqala. Ke babexelelana phaya ezintabeni ngokuba okwakukhanya kwangenayo ngoko bazama ukuyiqikelela. Abanye kubo babesithi kukukhanya kwelanga kubekubonakala esipilini esisendlwini kodwa kwakungekho sipili apho phakathi nelanga lalingekaphumi. Kusesekuseni ngentsimbi yesihlanu baza ke bayincama bayiyeka. Kwathi xa ndimalunga ndiyacinga kwiminyaka emithathu ubudala ngoku kufuneka ndinyaniseke. Ukho indawo endingafuni kuzithetha apho yaye ndiyanqwena ukuba ndibebe ndinokuziqakatha ndingabi nakuzithetha. Kodwa xa sithetha inyani kufuneka uthethe inyani xa uthetha ngesiqu sakho okanye ngabantu bakuni unyaniseke ngayo iya kuhlala into enye ke emva koko. Utata wayekude le ekubeni likholwa. Wayeludidi lomfo wentaba kanye owayesela rhoqo lonke ixesha waze wangena enkathazweni emlweni. Kwakukho amadoda amabini okanye amathathu awaphantse ukufa besilwa bedubulana besikana ngemela uhlobo oluthile lomgidi phaya ezintabeni. Utata ke wayengomnye weenkokeli zalo mlo ngokuba kwakukho umhlobo wakhe owayefumene ingozi ebethe omnye ngesitulo yaze le ndoda inemela yayikhupha iza kuhlaba umhlobo katata elele phantsi ngale mela imigqobho zentliziyweni. Utata wamthathela inokuba yaba ngumlo oyikekayo kuba bathi ukusukela ezantsi eBexville kwiimayile ezininzi ukusuka apho bathumela ipolisa lifuna utata likhwele ihashe. Ngoko le ndoda yayilele phantsi isekufeni. Kungenzeka ngowabanye baba bantu baphulaphuleyo. Ndiza kubiza igama layo uWilliam yayiligama lakhe elo. Base ndicinga ukuba abanye babo baseCalifornia onyana bakhe. Kodwa wayeyindoda edelelayo ende enamandla wabulala wakhe unyana ngomgqala ocingo. Ngoko ke wayeyindoda enamandla kakhulu ekhohlakeleyo. Kwakho umlo onzima ke phakathi kwakhe notata ngoemela. Utata waphantsi ukuyibulala loo ndoda. Kwafuneka ukuba abaleke ayishiye iKentucky awele umlambo eze eIndiana. Waye ke ngelo xesha enomntakwabo wayehlala eLouisville eKentucky. Wayengumncedisi wentsumpa yabasili mithi beMosaic eKentucky eLouisville. Ngoko utata weza kufuna umkhuluwa wakhe. Utata wayengomncinci emakhwenkweni kwishumi elinesixhenxe labantwana. Wayezokufuna umkhuluwa wakhe ke. Kwathi sele emke isithuba esingangonyaka wayengenako ukubuya ngokuba umthetho wamzingela. Saze sathi sakufumana incwadi yakhe isayinwe ngagama limbi kodwa ke emxelele umama ukuba uyakunxibelelana kanjani naye. Ndikhumbula ngenye imini umthombo le ndlwana wawulapha emva kwendlu kanye kwaze ngelo xesha emva kwakukho ithoba isithuba seshumi elinanye lenyanga phakathi kwam nomntakwethu olandelayo. Wayesakhasa ndandiphethe ilitye elikhulu nesandla sam ndizama ukumbonisa ukuba ndinokulithula ngamandla elo litye kolo daka mdala. Apho umthombo ophuma emhlabeni wenza umhlaba waba ludaka ndeva intaka yayicula emthini ndaza ndatonga phezulu emthini yabhabha yemka intaka yaza yakumka kwakho ilizwi elithetha nam. Ngoku ndiyazi ukuba ndicinga ukuba bendingena kukucinga ndikukhumbule oko, kodwa iNkosi uThixo ongumgwebi womhlaba namazulu nako konke kukhoyo uyazi ukuba ndithetha inyaniso. Laa ntaka yakuba ibhabhile, ilizwi leza kum lisuka kulaa ndawo ibikuyo intaka emthini ngokomoya obambeke etyholweni, laze lathi uya kuhlala ngakwisixeko ekuthiwa yiNew Albany. Yaye ndihleli ukusukela kwixesha ndalineminyaka emithathu kude kube ngeli xesha isithuba semayile ezintathu ukuya eNew Albany eIndiana. Ndangena ndaxela umama ngaloo nto owacinga ukuba bendiphupha okanye intololo hlobo. Emva koko safudukela eIndiana, waza utata waya kusebenzela enye indoda, umnumzana uWatson, isityebi sendoda. Yeyakhe iWatson Distilleries, umzimveliso wewayini. Wayenezabelo ezininzi, ungusozigidi kubaphathi baseLouisville nakwibhola yeqakamba nokunye. Ngoko ke sasihlala apho, utata ke yena engumntu olihlwempu kodwa engenakukuyeka ukusela kwakhe. Ngoko ke waqalisa ukwenza zela utywala entweni ebumphanda engumashini. Loo nto ke yatsho kwanzima kum ngokuba ndandingoyena mdala ebantwaneni. Kwafuneka ndizokuthuthela amanzi kulo mphanda ukugcina iintambo zomatshini zipholile ngeli xesha benza utywala. Waphinda wangena ekuthengiseni, wayifumana emibini mithathu ke ngoku imiphanda. Ngoku iloo ndawo ke le ndingathandi ukuyibalisa, kodwa ke inyaniso.
I remember one day from the barn.
Ndikumbula ngenye imini ndisuka ethempeni ndisiza endlini ndilila kuba phaa ngaphandle kwaloo ndawo kwakukho ichibi apho babedla ngokusika khona umkhenkce. Abanye benu basakhumbula ngexesha babedla ngokusika umkhenkce bawufake kwinkqubo yamaplanka. Ngoko yayindlela umnumzana uWatson awayichina ngayo umkhenkce wakhe phaa emaphandleni. Utata waye engumqhubi wakhe, umqhubi wakhe wabucala. Ngexesha elichibi lalizele intlanzi bayokusika umkhenkce bawungenise bawubeke kulaa ngungu yamaplanga. Uthi wakunyibilika umkhenkce ehlotyeni usihla wawucocekile, ndiyacinga njengomkhenkce wesiziba khanye. Babe banokuwusebenzisa ingabi ngokusela, kodwa bagcine amanzi abo epholile bawujikelezise iiemela zabo nobisi lwabo nezinto nezinye izinto ezinjalo. Ngenye imini ndidithiyela amanzi ndisuka nawo phaya ngemva kuloo vonkwana owawukumgamonga ngesakhiwo sasesixekweni. Ndandikhalaza ndisithi ngubani onokungakhali. Ndandivela esikolweni onke amakhwenkwe ebheke echibini eyokuloba. Ndandikuthanda nyhani ukuloba. Ngoko bonke babeyokuloba ngaphandle kwam, kwakufuneka ndithuthele loo mphanda amanzi. Kakade okwam yayikukumbomba nje kuba ndandingavunyelwanga. Mna obunjani ubunzima. Ndikhumbula ndisiza apho ndinozwane olukhubekileyo, ndibophelele umpha uzele ungadibani nomhlaba. Wakhe wayenza loo nto, ubophelele nje umpha phantsi kozwane lwakho ngolu hlobo ulubophe ngexesha, ulubamba ngqo uzwane lwakho lufane nqwane entloko yovuto yazi lijonge phezulu. Wawunokundibhaqa yonke indawo endihambe kuyo naloo mpha eluzwaneni lwam apho ndinyathele khona yazi. Ndandike nazihlangu zakunxiba. Ngoku sasinganxiba izihlangu ngamanye amaxesha isiqingatha sobusika sonke. Ukuba kwakusenzeka sa yayisesizicholayo nje kubekho umntu othile osiphayo nempahla yayiba kukuthi othile onobubele asiphe. Ndema ke phantsi kwalo mthi ndandihleli apho ndikhalaza. Kwakungoseptemba ngokuba ndandifuna ukuya kuloba. Kwafuneka ndithuthe amaqongwana ambalwa amanzi ngezi emelana zincinci zeenyobhanyobha zingaka ukuphakama isiqingatha segaloni kuba ndandiyinkwenkwana nje emalunga neminyaka esixhenxe ubudala. Ndandiwagalela ke kwenkulu iemela ndiphinde ndiyokukha ezinye ezimbini ndibuye ndiwampompa ngamanzi esasinawo ke lawo abeza kwenza utywala obuliqela bengqolwa ngokokuhlwa la madoda kunye notata phaya endlwini. Ndandilila ke ngesiquphe ndeva into isenza ingxolo njengesakhwithe, into elo hlobo ndiyathemba ingxolo kakhulu ngoku isithi ingxolo enjalo. Ibe kwakuzole nasebukhweni bezinja. Ndaphunguza uyazi yintoni isakhwithana esincinane, ndiyakholwa nithi ziinkanyamba ezincinci ekupheleni konyaka zidla ngokuthi gqi entsimini engqolwa uyazi amagqabi nezinto ezinjalo ekwindla apho amagqabi ayaqala ukujika. Ndandiphantsi komthi omkhulu webhampiri omhlophe owawumi phakathi kwephempe nendlu. Ndayiva loo ngxolo ndabhekabheka, kwakuzole njengokuba kunjalo kule ndlu. kungekho negqabe elishukumayo naphina nantoni na. Ndaze ndacinga ivelaphi nalaa ngxolo. Ndaze ndacinga inokuba ikude kusuka apho, yinkwenkwana nje yaya ikhula ngokukhula ingxolo. Ndathatha iiemela zam ndakhalaza kwakwambala kwakhona, ndeva endleleni ndandiphumle. Ndemka iinyawo ezimbalwa ukusuka apho, ukusuka phantsi kwamasebe aloo mthi mkhulu, kwaze kwenzeka ingxolo esaqhwithe. Ndajika ndajonga malunga phakathi naphakathi esikwini somthi kukho esinye isaqhwithe. Sibambeke kulo mthi, sijikeleza sijikeleza sishukumisa la amagqabi. Ndacinga ukuba akukho nto emangalisayo ngaloo nto kuba yaleyila xesha lonyaka ukwindla kuba ezo nkqwithelo ziyafika zincinci, sizibiza ngokuthi ziinkqwithelo, zize zinyuse uthuli. Nakhe nazibona entlango zinjalo, yinto enye. Ndabukela ke kodwa alwemka, kuqheleke ukuba ibe kuvuthuza komzuzwana lumke, kodwa olo lwaluselulapho ngaphezu kwemizuzu emibini nangaphezulu. Ndaza ndaqalisa ukungena endleleni kwakhona, ndaphinda ndajika ukuba ndijonge kule nto kwakhona. Kwathi kwakwenzeka ilizwi lomntu livakala njengeli lam lathi, ungaze usele utshaye okanye ungcolise umzimba wakho nangaluphina uhlobo, kuya kubakho umsebenzi oya kuwenza wakuba mdala. Yiyo ndoyika ndaphantsi ukufa. Unokuzicingela nje ukuba umfanyana omncinci waziva njani na. Ndazilahla izo emela ndabheka ekhaya sendingathi andinyatheli, ndikhala ngelizwi lam lonke. Kwakukho iinyoka ezinobuhlungu kwela lizwe, iinyoka ezinetyhefu eziyingozi kakhulu. Umama wacinga ukuba njengokuba ndinyuka ecaleni kwesitiya mhlawumbi ndinyathele inyoka, wabaleka wandihlangabeza. Ndaxhumela ezingalweni zakhe ndigwala ndimanga ndimphuza, waze wathi, kwenzeke ntoni, ulunye inyoka? Endikhangela ndawo zonke. Ndathi, hayi mama, kukho umntu kulaa mthi phaa ezantsi. Wathi yena, Billy, chaza. Wathi, ukhe wapheza waza walapha? Ndathi, hayi ma, kukho umntu kulaa mthi, undixelele ukuba ndingaseli ndingatshayi ukusela utywala nezinye izinto ezinjalo. Ndaye ndandididiyela amanzi ndiwasa emphandeni wesirhoxo khona ngoko. Waza wathi, ungaze usele okanye ungcolise umzimba wakho nangaluphi na uhlobo. Ukuziphatha kakubi oko uyazi nomntwana wam ukuhamba kwabafana neentombi. Yaye kokwam ukuqonda andizange nakanye ndibe natyala lazinto ezinjalo. Inkosi iyandinceda kwezo zinto. Njengokuba ndiqhubela phambili nje niza kuqonda. Ngoko ke ungaze usele, ungaze utshaye okanye ungawungcolisi umzimba wakho, ngokuba kuya kubakho umsebenzi wakho oya kuwenza wakukhula. Ndaze ndamxela loo nto umama, waze wasuka wandihleka. Ndandiphaphazela nje. Wabiza ugqirha, waza wathi ugqirha, hayi uphaphazela nje akukho nto. Waza umama wandilalisa. Yaye andizange ukusukela loo mini kude kube namhlanje, andizange ndidlule ecaleni kwalo mthi kwakhona. Ndandisoyika, ndandijikela kwelinye icala lesitiya kuba ndandicinga ukuba kukho umntu kulaa mthi ebethetha nam, ilizwi elikhulu elindongondongo elalithetha apho. Kwaze ngelinye ixesha emva kwenyanga ukusukela ngoko, ndandidlala amabhastile nabaninawa bam abancinci ngaphandle apha phambi kwale ndawo ebiyiweyo. Ndasuka ngesiquphe ndaziva ndifikelwa ngamanwele angaqhelekanga. Ndaza ndapheza ndahlala ecaleni komthi, sasiphezu konxweme lomlambo eOhio kanye. Ndajonga izantsi ngaseJeffersonville, ndabona kunyuka ibhulorho iwunqumla umlambo iwudibanisa umlambo. Ndabona amadoda alishumi elinesithandathu ndawabala awawa apho aphulukana nobomi bawo phezu kwalo bhulorho. Ndabaleka ndangena kwangokukhawuleza ndaxela umama, waza wacinga ukuba bendiye ndalala kodwa bayigcina engqondweni. Kwaza kwiminyaka engamashumi amabini anesibini ukusukela ngoko, ibhulorho kamasipala le abaninzi bayiwelayo xa niwela phaya yanqumla umlambo kwakulandawo inye, ishumi elinesithandathu lamadoda lalahleka nobomi balo kusakhiwa laa bhulorho inqumla umlambo. Ayizange iphazame ukuba yinyaniso egqibeleleyo njengokuba niyibona apha eholweni, kudala injalo. Ngoku babecinga ukuba ndiphaphazela nje, ewe ndingumntu ophathuphathu, yinyaniso leyo. Yaye ukuba wakhe waqaphela abantu abasekeleze ukuba ngabomoya baphathuphathu. Jonga imbongi nabaprofeti, jonga uWilliam Cooper owabhala elaa culo lidumileyo, kukho umthombo ozaliswe ligazi elitsalwe emithanjeni kaEmmanuel. Mna ke niyalazi elo culo, ndakhe ndema ngakwingcwaba lakhe kungekudala kakhulu ukusuka ngoku. Umzalwana uJulius ndiyakholwa andazi, hayi ewe kunjalo, wayenathi phaa engcwabeni lakhe. Wathi apho emva kokuba ebhale elo culo yamshiya intambiso, wazama ukufumana umlambo azokuzibulala. Yabona umoya wamkile kuye. yaye nabantu abanjengembongi nabaphali na okanye hayi ndithetha abaprofeti khangela uElia xa wema entabeni wabiza umlilo ezulwini wabiza nemvula ezulwini kwathi akushiywa ngumoya wabalekiswa sisoyikiso somfazi uthixo wayekumfumana ezifihle emva emqolombeni kumashumi amane eentsuku emva koko khangela uyona enentamso eyaneleyo yakuba imthambisile inkosi uba shumayele phaa eniniva de so isixeko esingangesenlwini sakuguquka ngezirhwexayo waze wakumshiya umoya kwenzeka ntoni kuye simfumana esentabeni sakumka umoya kuye ethandazela ukuba uthixo akuthabathe ubomi bakhe kwaye yabona yimpefumlelo ukuze xa zisenzeka ezi zinto kukho into eziyenzayo kuwe kwakho ndikhumbula ndinyuka ndaba ngumfana ndiza kuyisukela le ndawana iseleyo ndathi ndakuba ngumfana ndaba neengcinga ezifana nezabafana bonke ndihamba isikolo ndakuwafumana la mantombazana uyazi ndathi neentloni impela ibe uyazi ndaze ndade ekugqibeleni ndazifumanela intombazana nanjengawo onke amakhwenkwana malunga neshumi elinesihlanu leminyaka kudala ndiyaqikelela wabe ngoko o yayintle ow inamehlo ngathi lihobe inamazinyo ngathi ziperile nentamo apho efana nedatha elingumtamonde yayinzwakazi yokwenene nenye inkwenkwe sasizitshomi yathatha inqwelo katata wayo hamhlobo mdala we-T4 sabekela layidinga neentombi zethu sasizawukhe sizikhuphe ngemoto le sanamafutha awaneleyo malunga namagalo namabini amafutha kwakufuneka sinyuse ivili langemva sijitshe sidumise andazi nokubani sazikhumbulana okanye hayi uyazi ukujitsha kodwa ke saqhuba kakuhle kakhulu ndandinokugcwabalalana engxoweni yam semisa ke kwenye indawana safumana wawunokufumana iqebengwana elinesuntwana lenyama ngaphakathi ngetiki ngoko ow ndandisisityeli ndandinokuthenga abe mane yabona emva kokuba sasiwatyile amaqebengwana sasela nesiselo sibandayo ikoku ndaqalisa ndaphindisa amaphanga ndamangaliswa xa ndibuya abafazi babe sandukuqala ukuwa elubabalweni ngelo xesha okanye ebufazini ihotyazana lam lalitshaya umdiza ewe ndandisendinayo imbono yam ngumfazi otshaya icuba andikajiki ke ukusukela ngoko njalo kanye yeyona nto iphantsi nokwenziwa ngumfazi ibe kunjalo kanye ndicinga ngoku amaqumrhu emidiza angandisukela ke ngale nto kodwa ndiyakuxelela ibubuqhinga nje bukasathana laa nto ndingoyena mbulali mkhulu nomdilizi omkhulu wesi sizwe ndingakhetha ukuba unyana wam abe lixila kunokuba abe ngumtshayi wecuba kunjalo kanye ndikhetha ukuba inkosikazi yam ilale phantsi emgangathweni inxilile kunokuba ndimbone ephethe umdiza yindlela ngoku lo moya kathixo unam ukuba ngumoya kathixo njengoko ninokuba nombuzo wena utshaya umdiza unethutyana elingevi wakufika phaya ngokuba kusuke maxesha onke niyaqaphela apha eqongeni indlela aligqiva ngayo yinto yemanyumnyezi ningasondeli kuyo manenekazi ukuba ubunetyala lokwenza loo nto ndiyakucela egameni likakristu yibaleke uzilumle kuyo iyakwaphula iza kokubulala iza ingumhlaza uze ngemithwalo yenqwelo oogqirha bazama ukuniyala phofu banganithengisela laa nto njani ukuba unokuhla uye evenkileni yamachiza uthi ndifuna ukuthenga umhlaza weshelene ezintlanu wow bangabavalela kodwa ikwayiloo nto nokuthenga icuba ngesheleni ezintlanu usathenga kwa into enye batsho oogqirha ow esizwe siphambeneyo imali liyinto embi kakhulu lingumbulali lihlolisisiwe linjalo ngoku ndathi ndakubona laa ntombazana intle ibetha nje kuhle lo mdiza usesandleni sayo kwathi mandife yiloo nto kuba ndandicinga ukuba ndiyayithanda ngenene ngokuba ndisoloko ndingathi ndiyabagxeka abafazi kodwa andigxeki nina boodade ndichase nje le ndlela abaqhuba ngayo abafazi bale mihla kunjalo abafazi abalungileyo ngabokugcinwa ndikhumbula kakuhle kwesasirhoxo sikatata sisaqhuba phaya phezulu kwakufuneka ndibe lapho namanzi nezinto ezinjalo ndibone amanenekazi angekho ngaphezu kweshumi elinesixhenxe neshumi elinesibhozo leminyaka abudala namadoda ayile ntanga yam ngoku benxila babeye babaphaphamisi babanike igqwaba lekofu ukuze bagoduke bayokuphekela abayeni babo isihlosa ngokuhlwa Oh, into enjalo ndathi ndandidla ngokuthi abafanelwanga imbumbulelo ngile ecocekileyo ukuba babulawe ngayo kunjalo. Ndandibathile abafazi kunjalo. Kufuneka nje ndihlale ndithe kwakho into yonke endenzayo nangoku ukuze ucingeni, ukuzigcina ekucingeni kwalaa nto inye. Ngoko kodwa ngoku umfazi olungileyo usisihombo esihlabeni sendoda, ufanele ukuhlonitshwa. Umama ungumfazi, unkosikazi wam unguye, bayathandeka ke. Ndinamawaka oodade abangamaKrestu endibahloniphe kakhulu, kodwa ukuba bangahlonipha oko uThixo abenze bakuko, ubumama nobukumkanikazi bokwenene, kulunge kakhulu oko. Uye yona nto ilungileyo uThixo awayenokuyipha indoda, yayiyinkosikazi. Ngaphandle kwesindiso, inkosikazi yeyona nto ilungileyo ukuba iyinkosikazi eyiyo. Kodwa ukuba akayiyo, uSolomon wathi, umfazi olungileyo usisihombo esithabeni sendoda. Kodwa ukuba okrwada okanye ongalunganga ngamanzi egazini layo, ibe kunjalo yeyona nto imbi nokwehla. Ngoko umfazi olungileyo ukuba unenkosikazi elungileyo umzalwana, ufanele ukuyihlonipha ngeyona ndlela. Kunjalo ufanele uyenze loo nto umfazi wokwenene. Nani bantwana, ukuba ninomama onguye ohlala ekhaya azange ukuninakekela, agcine impahla yenu icocekile, anithumele esikolweni, enifundisa ngoyesu, nifanele ukumhlonipha lo mama ulungileyo omdala ngako konke eninako. Ufanele nimhloniphe lo mfazi, ewe mhlekazi, ngokuba ngumama wangenene. Bathetha ngobuqaba basezintabeni zaseKentucky, ungabubona kwabo bazizinto ezingathi ziphungulekile. Abanye babamama abadala phaya ukuba bebe nobuzaba eHollywood banifundise nina bomama bangoku indlela yokukhulisa abantwana. Wenze nje ukuba ngobunye ubusuku umntwana wakhe angene iinwele zakhe zijikajikiwe nemilebe izilip nithi intoni laa nto, laa nto yokuqaba bayiqaba ebusweni nelokho ezijijekele calanye ebemke busuku bonke enxila. Mzalwana angathatha libe linye umasebe ahlumayo umyikori umthi ibe angeze abe aphume kwakhona. Ndiyakuxelela ukuba nje ndingafumana into ethe chatha yoko, ndingaba neHollywood engcono jikelele apho nesizwe esingcono kunjalo. Kayo yinyaniso leyo, zama nje ukuba ngweli xesha eso sesinye sesizathu sikaSatan. Ngoku le ntombazana ndathi ndakuyijonga yasuka yalihlwili intliziyo yam, ndacinga usizana oluncinci kangaka. Yaze yathi, oh, yawufuna umtisa Bhili? Ndathi, hayi nkosazana. Ndathi, anditshayi. Yathi, ngoku usandukuthi awudanisi? Babefuna siye emdanisweni, ndaza ndala. Babesithi kukho umdaniso ezantsi phaya kwindawo babesithi iSycamore Garden. Ndaze ndathi, hayi andidanisi. Yathi yona, ngoku awudanisi, awutshayi, awuseli, uzonwabisa kanjani kanti? Ndathi ke, ndithanda ukuloba, ndithanda ukuzingela. Ayizange imnike mdla loo nto. Yathi ke ngoko, thatha lo mdiza. Ndathi, hayi nkosazana, enkosi, andiyitshayi. Ndandimike phezu kweplanga lokukhusela, babe neplanga elide kweza fort izindala, niyakhumbula? Ndandimike phezu kwalo, sihleli kwisitulo sangamva mna nayo. Yaza yathi, uthethe ukuba awukuzukutshaya umdiza? Yathi, kanti sithi mantombazana banesibindi kakhulu kunawe? Ndaze ndathi, hayi nkosazana, andikholwa ukuba ndiyafuna ukwenza loo nto. Yathi yona, ngoba ungusisi kakubi. Oh, hayi ke, ndandifuna ukuba yimbambalala kaBhili osisibhoxi, ngoko ndandingafuni nanto ngobusisi. Yabona, ndandifuna ukuba ngumlweli mabhaso, leyo yayinjongo yam ebomini. Ngoko ndathi, usisi, usisi, andizange ndikwazi ukuyimela loo nto. Ndaza ndathi, usap, khewu isandla sam. Ndathi, ndizambonisa ukuba ndingusisi na okanye hayi. Ndakhupha laa mdiza, ndaqalisa ukukhwitha umcinga. Ngoku ndiyazi ni ngoku andinaxanduva ngento eniyicingayo, ndinoxanduva lokuthetha inyaniso kuphela. Ndathi ndakuqala nje ukukhwitha laa mdiza, ndizimisele ukutshaya njengokuba ndizimisele ukuthatha le Bhayibhile. Yabona, ndeva into ethi ndazama kwakhona andakwazi ukufikisa emlonyeni. Ndaqala ukulila, ndayijula phantsi loo nto, baqala ukundihleka. Ndahamba ndagoduka, ndanqumla entsimini, ndahlala phantsi apho ndilila. Futhi yayibubomi obukrarha. Ndikhumbula ngenye imini utata isihla isiya emlanjeni namakhwenkwe. Mna nomntakwethu kwakufuneka sihle sinyuka nomlambo ngephenyane sizingela amakhoba embodlela ukugalela utywala. Sasifumana isispeni ngeshumi elinesibini lawo, siwachola phaya ecaleni komlambo. udata wayekunye nam enenye yezimbodlelana zisicwecwe ndiyakholwa ngathi sisikingatha sepayinti ezo mbodlela kwakukho umphiwa umkenomoya wawaphantsi utata nale ndoda yayikunye naye umnumzana uDon Bosch ndandine wayenephenyane elihle ndandizama ukumkholisa kuba ndandifuna ukusebenzisa elo phenyane lalinephini elihle kakhulu thina sasinamaplanga nje amadala asinokupheqa ngawo ukuba nje wayenokundinika elo phenyane ngoku ke wayengumtywini yenziwa nguye la miphanda ingomatshini katata ngoko babenqamlezise umlenze wabo emthini utata wafaka isandla kwingxowa yangasemva warhola imbodlana yesicwece yotywala wayinika yena waphuza wayibuyisela kutata naye wasela wayibeka phantsi ecaleni komthi phezu kwengcambo eyayithe gqi ngaphandle wayithatha umnumzana Don Bosch wathi nantso bhili ndathi inkosi andiseli wathi owakwabranham angaseli phantse bonke babesifa benxibe izihlangu zabo waze wathi ubranham ongaseliyo ndathi hayi mhlekazi hayi hayi watsho utata ndizele usisi omnye utata wam andibize ngokuba ndingusisi ndathi ndinikele loo bhotile ndatsala iplopo yaphuma ebhotileni ndizimisele ukusela ndathi xa ndiqala ukuyijija ndaphindisela ibhotile leyo ndabaleka kakhulu ukuya kutshona entsimini ndilila kukho into eyayingavumi ukuba ndenze oko ndiyabona ndandingenakuthi ndandinakulunga kuthile ndandizimisele ukwenza oko kodwa nguthixo lubabalo ubabalo olumangalisayo olwandinqanda ekwenzeni ezo zinto ndandifuna ukuzenza mna ngokwam kodwa akazange avume tu ukundiyeka ndizenze emva kwexesha ndafumana intombi sendineminyaka ye22 ubudala yayisisithandwa yayiyintombi ehamba inkonzo yamaluthere yasejamani igama layo yayingubrambach brumbach lisuka kwigama ubrambach yayiyintombi elungileyo wayengatshayi engaseli okanye adanise okanye izinto ezinjalo yintombi elungileyo ndandihambe nayo ithutyana ngoko ndandikwisithuba samashumi amabini anesibini ndandisendiqokelele imali yaneleyo ndazithengela iford endala sasikhe siphume kunye ke ngoko ngelo xesha kwakungekho nkonzo yamaluthere ifutshane abefuduke benyuka besuka e-howard park kwakukho umlungiseleli ke nguye lo wandithambisayo phaa ebhaptizi yokuvangela imissionary baptist enkonzweni ugqirha uray davis dat uupshaw ngulowa wathumela umzalwana uupshaw kum okanye wathetha naye ngam ugqirha uray davis ngoko nguye wayeshumayela yena ke engumbhaptizi wokuqala first baptist ngokwebandla okanye yeye yokuvangela ibizwa ngokuba yi-Missionary Baptist Church eJeffersonville nguye wayeshumayela kuloo ndawo ngelo xesha sasidla ngokuya enkonzweni ebusuku siphinde sibuye andizange ke ndijoyine cawa ndandithanda nje ukuhamba nale ntombi kuba eyona njongo yayikukuhamba naye nje ndinokukhe ndinyaniseke futhi ukuhamba nje nayo ngenye imini yayiphuma kumzi olungileyo ndaqala ukucinga uyazi akufuneki ndiyichithele ixesha la ntombi akulunganga ngokuba intombi elungileyo ndilihlwempu ndibe utata wayesele ekhathazwa yimpilo kwakungekho ndlela yokuba ndingayondla intombi efana naleya eyayikhwele ikhaya elinemandlalo emgangathweni iitapeti ndikhumbula ikhapethi yokuqala endaka ndayibona ndandingayazi ukuba intoni na ndayijikeleza ndandicinga ukuba iyeyona nto intle ndaka ndayibona ebomini bam bangathini ukubeka into enjalo phantsi yayizezi zinoboya yokuqala ndiyibona yayi kwakukwezi ndiyakholwa ukuba bazibiza ngokuthi ziingubo zokwandlala phantsi matting rugs mhlawumbi ndiyayiphazama into engathi yintambo elukwe kakuhle yadityaniswa ithe tyaba emgangathweni intle eluhlaza nabomvu kukho umfiyo intyatyambo irose enkulu eyenziwe apha emphakathini wayo uyazi yayiyinto entle ndikhumbula ke ukuba ndagqiba kwelithi mandenze into ibenye ndiyicele ukuba nditshate okanye ndimke ndiyeke ndoda ithile ilungileyo imtshate umntu oya kumlungela amphathe ngobubele ndandinako ukumphatha ngobubele kodwa ndandifumana isheleni ezimpini ngeyure ngoko ndandingenako ukumondla kwaphela yaye ndinosapho ekwakufuneka sijongene nalo utata sele ekhathazwa impilo kwafuneka ndibakhathalele ngoko ndandithwele ubunzima ngoko ndacinga kulungile into endiza kuyenza inye kukuba ndimxele ukuba andizukubuya kuba ndandimcingela kakhulu ukuba ndingangxwelehli ubomi bakhe ndibe ndimjikelezisa apha ezithubeni nam ndaphinda ndacinga ukuba kukho umntu onokuthi abhakane naye amtshate amenzele ikhaya elililo mhlawumbi ukuba ndandingenakumfumana ndandinokwazi ukuba onwabile ngoko ke ndacinga kodwa andinako ukumncama ndaye ndandikwembe yona imeko umhla nezolo ndandiye ndicinge ngale nto ndandinentloni kakhulu ke ukumcela nditshate ndandisenza qho isigqibo ngokuba ndiza kumcela intoni yho yintoni laa nto amanwele into enjalo oba nayo nonke bazalwana pho emva inokwanagana abanayo uzive indlela engaqhelekanga ubuso bam babushushu ndandingazi ndandingakwazi ukumcela ndiyaqikelela ukuba ndimangalisiwe ukuba ndade ndatshata kanjani na uyazi yintoni ndambhalela incwadi ndamcela ibe yena ngoku yayingazi ukuba ngunkosazana ethandekayo yayiyinto noko uyazi esondele kakhulu kwicala lothando yayingeso sivumelwano nje yayi ndayibhala phucukileyo kangangoko ndinako ndandinendawana yokumnqena ke umama wakhe waye ungqashalala ke noko ize utata wakhe wayelinene lomfo umtatshi ezilungele umfo umdala wayengumququzeleli wobuzalwane namadoda akwaloliwe esamkela malunga namakhulu amahlanu eponti ngalo mihla mna ke ndifumana ishelen ezimbini ngeyure nditshate intombi yakhe yho ndayazi nje ukuba ayinakusebenza loo nto umama wakhe ke wayengulom ngoku linenekazi elilungileyo wayengomnye othande ukuba ludidi oluphezulu uyazi ebusicicibala uyazi wayengenaxesha lam kangako ke noko ndandiyinkwenkwe nje yasemahlathini emaphandleni ndicinga ke noko ukuba uhophu ebefanele ukuba ndinenkwenkwe yodidi olungcono ndicinga ukuba wayenyanisile ngoko ke kodwa ndandingayicingi loo nto ngoko ndaze ndacinga ke ngoku andazi ukuba andinakumcela uyise ndibe ndiqinisekile asoze ndimcele unini ndabona ukuba mandicele yena kuqala ndazibhalela incwadi kwathi ngaloo ntsasa xa ndiphangelayo ndayiphosa ebhokisini yeposi ukuyiposa sasizakuya enkonzweni ngokuhlongo lwesithathu ngoko kwakukusasa ngomvulo ndazama imini yonke ngecawe ukuba ndimxelele ukuba ndifuna ukutshata ndisuke ndingabinasibindi konke ndayiphosa ebhokisini yeposi ke phaa emsebenzini kwenzeka ndacinga kwakuthinga ukuba unina uyifumene laa ncwadi ow yini ngoko ndandisazi nje ukuba ndakuba ndishawaleyo ukuba ukhe wayibhaqa nje kuba wayengandi hoyanga kwaphela mna ndaphila ndisomake ngokuhlwa ngolwesithathu ndaphila ow uba ndim ndacinga ndiza kuya njani phaya bethu ukuba umama wakhe uyifumene laa ncwadi uya kundenza into nyaniso ngoko ndiyathemba efunyene ngumntu wayo ndandiyibhekise kuhope yayiligama lakhe elo uhope ndacinga ke ukuba ndiza kuyibhala nje apha ngaphandle ukuba iya kuhope ngoko ndaphinda ndacinga ndingenzeka ukuba akayibhaqanga ndandisazingcono ke kunokuba ndime phandle ndibhokozise inqwelo ukuba aphume phandle eze oh hayi yaye nayiphina inkwenkwe engenangqondo yokuba ihambe ibheke endlini inkonto zelucangweni iyicele intombazana ayifanele nakuphuma nayo oko inyaniso kanye leyo lugezo olo ukudelela ndayimisa ke iford yam uyazi ndandiyibengezelisile ke ndahamba ndamqonkqoza emnyango ngose nofefe kuvula unina andizanga ndikwazi nokubamba umphefumlo wam ndathi niphila njani inkosikazi bramba ewe wathi yena kunjani william ndacinga awu william wathi ungangena ndathi enkosi ndangena emnyango ndathi ingaba uhope seza kugqiba ukulungisa kweso sithuba kanye qhi uhope esiza iqakathe enqumlapha endlwini eyintombazana nje emalunga neshumi elinesithandathu wathi yena potapili ndathi molo hope ndathi sowuza kulungela ukuya enkonzweni wathi umzuzu nje ndacinga ow madoda akhangayifumani kwalunga nohope akayifumananga uza kulunga yonke into kuba ngeyithe thupha kum ndeva ndingcono kunene ukuphuma kwam enkonzweni kwenzeka ndacinga kube yini uba uyifumene yabona ndizange ndiyive into awayithetha ugqirha udavis ndajonga kuhope ndacinga ukuba mhlawumbi uyigcine nje ake kanti uzawundifumana ukuphuma kwethu apho ngenxa yokuba ndimcele into enje ngoku ndandingenakuyiva into awayeyithetha umzalwana udavis ndithi ndakumxhezula ndicinga hayi ndithile kumncam kodwa lakude ndifike ixesha lamanqam emva kwenkonzo ke saqala kuhla ngendlela kunye sigoduka sakutsho kulaa ford indala inyanga ihleli ithetha uyazi ndabe ndamjonga engemhle ngako before ndandimjezula ndicinga ow ndingathanda ukumfumana kodwa ndiqonda nje kuba ngeke ndaqhuba ndisiya phambili kancinci uyazi ndabuya ndajonga kuye kwakhona ndathi uziva njani ngokrashi
oh
ndonwabile sayimisa ke ford saqalisa ukuphuma uyazi sijikela ecaleni sijikela ekoneni sisiya endlwini ndandisiya emnyango ndihamba kunye naye ndacinga uyazi akhange ayifumane kwaphela laa ncwadi mandisendilibala ngayo ndiseza kuba nenye iveki yenceba phofu aziva ndibonwaba noko wathi billy ndathi ye ndiyifumene incwadi yakho oh nkosi ndathi uyifumene wathi eweyi uthi wabe ebheka phambili akaphinde athethe nelimdaka ndacinga mfazisa nazo kaloku ndichithe okanye undixelele kwakucinga ntoni nangale nto ndaphinda ndathi uyifundile wathi eweyi ow yayazi indlela wasetyhini akhe akuvule akubethise ngomoya ngayo o hayi andithetha olo hlobo yabona kodwa nangoko yazi ndandicinga ndithi uphume entweni mfondini yabona ndeyichu ndisiya ndathi uyifunde yonke waze wa ewe ngoko sasizawufika emnyango ndaze ndacinga mfo ungazundifaka emnyango uba ngahle ndingakwazi ukuzibamba ndicele kwangoku ndahlala emlindweni ke waze wathi billy ndingathanda ukwenza oko wathi ndiyakuthanda uthixo usikelele emphefumlo wakhe ngoku usebuqaqawulini wathi ndiyakuthanda athi ndicinga kuba kufuneka sicele umzali wethu abazali ngale nto awucingi njalo ndathi sithanda omela masiqale ngoku sahlulelane ngokulinganayo
rooting the worst part off on her to begin.
Ndamqatha suka nje.
She said, "All right."
Wathi, "Kulungile." Uba uyaqala uxele utata. Ndathi, "Kulungile." Ndakumxelela ngokuhlwa ngecawa.
And so Sunday night come.
Wafika kona ukuhlwa ngecawa. Ndambuyisela kwawo. Sivela ecaweni nda wabe endithenjo. Ndajonga eli cala lesithoba. Ilixesha lokuba ndinduluke. Uchali ehleli edeski ekhotheza. Unkosi esibhamba ehleli ekoneni esenza into efana nokuluka iwulu uyazi okanye ezintwana zincinci zibekwa phezu nezinto ndazi nokuba nithi zintoni na wayesenza ezinye zezinto ezinjalo wabe hope ndijongile abe undisinekela endigomisa kuyisa ndaze nda oo bawo ndacinga ukuba uthi hayi ndaqala kuye ngasemnyango ndathi ngoku ndiyacinga kwakuncono ndihambe ndabheka ngasemnyango waza weza ngasemnyango kunye nam wayedla ngokuza emnyango kum athi usuku lwenzolo ndasinga emnyango waze wathi awuzukumxelela na ndathi ndathi ndiyazama ngenam kodwa andazi ndiza kutsho kanjani na wathi ndiza kujika ke uzumbizele phandle waphindela endlwini ke wandishiya ndiponxe apho ndathi Charlie waguquka wathi ye bill ndathi ndingake ndithethe nawe umzuzu nje wathi ngokuqinisekileyo wajika waguquka ideskini yakhe unkosikazi bramba wamjonga wajonga ngapha yakubo wabe wajonga kum ndaze ndathi awunawukhe uphume nam apha ngaphandle waze wathi ayenza
kuphuma
waphumela ke entendelezweni engaphandle ndathi azola bawuhleke uzuzu njalo wathi ngenene njalo ndathi bekushushu mpela athi ibe bekushushu kanene wandijonga ndathi bendisebenza ngifuma kakhulu ati uyazi nezandla zam zigadalala ngamatyungityungu
oh
madoda ungamthatha ndacinga ow kungcono ndathi unyanisile kodwa tshali wathi ndathi tshali khangela ndiyazi ukuba yintombi yakho yaye unayo imali wathoba wandibamba ngesandla wathi bill mamela imali ayizozinto zonke ebomini boluntu ndathi
charlie
ndifumana eshelini ezimbini kuphela ngeyure kodwa ndiyamthanda naye uyandithanda ibe ndiyakuthembisa charlie ukuba ndakusebenza de la matyungityungu axobuke asuke apha ezandleni zam ukuze ndimondle ndiyakunyaniseka kuye kangangoko ndinako wathi ndiyayikholelwa loo nto bill wathi mamela bill ndifuna ukukuxelela wathi uyazi ulonwabo akuzingamali konke ukuze unwabe wathi mphathe nje kakuhle yazi uba uyakwenza njalo ndathi ndiyabulela tshali ndiyakwenza njalo ngenene lazi ke ngoku icekwa lanaye kubaxelele umamakhe andazi ke baqhuba njani ne kodwa satshata ngoku sakwasitshatile sasingenanto tu kungekho nimpahla njengandlu ihlala abantu ndingakuba sasinerandi ezimbini okanye ezintathu sasihlawula irenti yendlu isibiza irenti ezine ngenyanga yayincinci indawo endala emagumbi mabini ukho umntu owasipha ibhedi esongwayo ndazi nokho umntu wakha wawubona na umandlalo osongwayo omdala basipha yona ke ndehla ke ndaya kwaSears and Roebuck ndafumana itafulana enezitulo ezine yayingapeyintwanga yazi sayifumana kanye ngexesha ndawela ndaya kumnumzana uweva umthengisi wezinto ezindala ndathenga isitofu sokupheka ndabhatala ishirini ezisixhenxe zanesispeni kuso ndabhatala ishumi elivisayo ngokuqhaqhaka ukungena kuso ndangena endlwini ndikhubula ndithatha ndizoba umhombiso ishamrock ezitulweni ngexesha ndandizipeyinta ow sasonwabile ke khona nangoku sasifumenene nantso kuphela into eyayimfuneko uthixo ke ngenceba yakhe sasesona sibini sabancinci sakasonwaba phezu komhlaba ndafumanisa oku ukonwaba kuxhomekeke kube ndingakanani na izinto zalo mhlaba onazo kodwa kukuba waneliseka kangakanani seso sabelo unikwe sona emva kwethutyana uthixo wehla walisikelela ikhayana lethu saba nenkwenkwana igama layo yayingubilly paul okhoyo apha enkonzweni kanye ngoku emva nje kwethutyana emva koko malunga neenyanga ezilishumi elinanye wasisikelela ngentombazana ebizwa ngokuba ngusharon rose isuka kwilizwi elithi umfiyo irose yasesharon ndikhumbula ngenye imini ndandikhonye imali ndizawukhe ndithathe ikhefana ndiza kunyuka ndiye endaweni ithile ichibi ekuthwalele phopho ndiziya kuloba bathi endleleni xa ndibuya ngeli xesha ke ndishiyelela inguquko yam apha ndandiguqukile ndathanjiswa ngugqirha uroy davis kwinkonzo yemissionary baptist ndaze ndaba ngumlungiseleli ndanale tabanekile umnquba ndishumayela kuyo ngoku ejefferson ndandisalusa loo mhlambana mncinane ke ndathi ndingenamali ndandisalusa ibandla ishumi elinesixhenxe lonke le minyaka ndingafumani nepeni ndandingakholelwa ekuthatheni kwakungekho nesitya esi senkongozelo kuyo nezishumi ndandizifumana emsebenzini nakwizinto ezinjalo ndizazi nebhokisana phaa emva esakhiweni ndisithi uphawana kuyo konke elisukuba likwenza kwabangabona abancinane bam nikwenze kum ngoko ke yahlawulelwa kanjalo inkonzo sanikwa kuba siyihlawule kwisithuba seminyaka elishumi yahlawuleka yaqhubeka ingaphelanga neminyaka emibini ndandingathathi nowaliphina umhlobo omnikelo ngoku ndandinemadlanyana endandiyigcinele ikhefu lam wayesebenza nonkosikazi kumzimveliso wehempe wakwafine intombi esisithandwa ethandekayo ungcwaba lakhe linokuba linekhephu namhlanje kodwa usesentliziyweni yam ndikhumbula nendlela awasebenza nzima ngayo ukuze ndibe nimali eyaneleyo yokuya kweli chibi iya kuloba ndibuya ndivela echibini ndaqala ndabona ndingena emishowati ne-south bend e-indiana ndaqala ndaqaphela inqwelo-mafutha ezazinombhalo ngemva usithi uyesu yedwa ndacinga ayiqhelekanga ke le nto uyesu yedwa ndaqala ukuqaphela loo mibhalo yayikuyo yonke into ukusukela kwiibhayisikile iifoti icadillac nezinye izinto uyesu yedwa ndake ndazilandela ezinye zazo ndakutsho kwicawa enkulu ndafumanisa ukuba ngamapentekoste abantu beenkonzo zikamoya ndandikhe ndiyiveke ngabantu bakamoya kodwa yayiligquba nje labantu abazenza ngcwele abazijula phantsi baxhaphe amagwebu ngomlomo nezinye izinto ezininzi endandizixelelwa ndandingafuni nokuva ke ngabo ndathi ndakuva belila bonke apho ndacinga ndiyakholwa ndakukhe ndingena ngoko ndamisa ifoti yam ndangena ukucula kungako owakha wakuva ebomini bakho ndafumanisa ukuba kukho iicawa ezimbini ezinkulu enye yazo kuthiwa yi-PA yase-JC ne-PA yase-Tamin abaninzi baya kuwakhumbula loo makumkhu ndiyacinga ukuba zimanyene zibizwa njalo ngoku zibizwa ngokuba ngamabandla amanyeneyo kamoya ndakhe ndamamela abanye babafundisi bawo babeme apho ke befundisa ngoyesu ubukhulu bakhe nobukhulu bento yonke nangobhaptizo oluthile lukamoya oyingcwele ndiyacinga bathetha ngantoni ke ngoku wasuka emzuzwini nje waqhuma umntu waqala ukuthetha ngelwimi ow ndandingazange ndiyive into enjalo ebomini bam heyi umfazi othile baleka kangangoko basuka baphakama bonke babaleka ndacinga hayi mzalwane abana ndilika nkonzo aba bantu bekhala bekhwaza beqhubela phambili ndacinga liquba le ntoni bethu ethu kodwa uyazi ikho into elapha okukhona ngaya ndihlala aye ndiyithanda ngcono kunokuqala kwacaca ukuba ikho into elunge nene apha ndaqala ndabajonga yaqhubeka ndacinga makhe ndibanyamazele komzuzwana kuba ndikufutshane emnyango ukuba kukhe kwaqala ukuqhubeka nantoni ephambineyo ndakugqotha ukuphuma emnyango ndiyayazi apho ndimise khona inqwelo yam apha nje kujikeleni ndaqala ukuva ukuba abanye bashumayeli sizifundiswa nabafundi o ndacinga yantle le nto waliqala isihlosa ngokukha kwathiwa wonke umntu makazokudla kodwa ndacinga make ndineshumi elinesixhenxe elisisibeni lokugoduka qha ibe ndandinaloo mali yodwa yamafutha enqwelo ndithathe nje leyo ukuba indigoduse yayikhona ifodi yam endala yayiyifodi endala yayingarhiqanga yayinjengalelapha phandle kanye iguge nje ngaya ndandikholwa ukuba ifodi inokuhamba amashumi amathathu emayile ngeyure kodwa kakade yayilishumi elinesihlanu ukuya ngabo ibe lishumi elinesihlanu ukuya ngabo uyabona kwadibaniseke ube namashumi amathathu ngoko ndacinga kulungile ngokuhlwa ndiyacinga ndandiza kuphuma ndandilinde inkonzo yangokuhlwa ngoku wathi bonke abashumayeli nokuba ngabaliphina ihlelo mabeze eqongeni ow sasimalunga namakhulu amabini apho sisonke ndandinyukile waze wathi ngoku asinaxesha lokuba nishumayele nonke wathi qithani nje nichaze ukuba ndingobani na ndisuka phi na wafika ithuba lam ndathi ndiwilliam branham ebaptist ejeffersonville eindiana ndegqitha ndandibeva bonke bezibiza abanye umpentekosta umpentekosta wabamoya p a yasedabini p a j c p a w p ndagqitha ndacinga ngowu ndiyaqonda ndilidatha na elibi ndahamba ndahlala phantsi ndalinda ngaloo mini kwakushumayele abafana abasebancinci baye babeshumayele ngamandla baze bathi osakusinika umyalezo namhlanje ngu ndiyacinga babembiza ngokuthi mdala abalungiseleli babo endaweni kamfundisi yayiba ngumdala besisa ixhego lo mntu ontsundu wayenxibenye ezidyasana zindala zabashumayeli andiqondi ubanakha nazibona ndinomsila womde wevukuthi apha ngasemva yazi ibe lumqala wevelvet layinomcwe nje wenele ezimhlophe entlokweni yalo ziyijikelezile olo sizana lexhwebo laphuma lenjenje uyazi leyo maphaya lajika ngoxa abashumayeli bonke babeshumayele ngokoyesu nobukhulu nobukhulu bakhe nezinto ezinjalo elaa xhwebo lathatha itekisi umongontetho walo kuyobi wawuphina ekusekeni kwam ihlabathi okanye mhlawumbi amakhwezi okusayo ecula kunye oonyana bakathixo bememelela luvuyo usizi lwexhego ndacinga kutheni bengabeki abanye babashumayeli basebatsha nje phaya bashumayele bawo indlu eyizele imingembawo ndaze ndacinga utheni bengenzanga olo hlobo nje ngoko eli xhego endani yokushumayela ngento eyayisenzeka apha emdlalweni phantsi nalo iqalisa ukushumayela ngento eyayisenzeka ezulwini lonke ixesha yho lamthatha lamsusa ekuqaleni ekuqaleni kwexesha lehla naye kwakhona ekubuyeni kwesibini njengomnyama othe qa kow zange ndikuve ukushumayela kunjalo ebomini bam kweso sithuba selo xesha lahlelwa ngumoya laxhuma malunga kangaka ukuya phezulu ladibanisa izithende zalo laphekela ngemva amagxa alo labuya lalingquba lagungquka elaqonga lisithi aninandawo yaneleyo yokuba ndishumayele apha wayenendawo engaphezulu kwale nayo apha ndacinga ukuba oku kwenza ixhego lenze izinto ezinje kungabekaphi ukuba kunofumana mna ndacinga mhlawumbi ndiwuswele okunye kwalaa nto eyi laphuma apha ndilisizela mpela elaa xhego kodwa ukuhlakwala ndashiyeka ndizisizela ndalijonga lisihla phaya ndaphuma ngokuhlwa ndacinga ngoku kusasa ngomso andizi kuvuma nabana ukuba azi ukuba ndiphina ndingubani na ndemka ke ngobusuku ndayicinizela ibhulukwe yam ndathatha ndakungena intsimini yengqolowa ndakulala ndaze ehla ukuya kuzithengela amaqebengwana amadala ndazithengela iqela lawo ngesispeni kwakukho umfula akho ndafumana amanzi ndandisazi ke kuba noko oko kuloku ndigcina ithityana ndazifumanela amanzi ke ndawusela ndahamba ndakutya amaqebengwana am ndaza ndabuya ndayokusela elinye ithamo lamanzi ndayokungena intsimini yengqolowa ndathatha izitulo zozibini ndabeka ilwayilwayi lam lebhulukhwe apho ndayicinezela phezu kwesitulo ndaze ngobo busuku ndathandaza phantsi obusuku bonke ndathi nkosi yintoni le ndingene kuyo zange ndibabone abantu abakholwa kangaka ebomini bam ndaze ndathi ndincede ukuba ndazi uba kuqhubeka ntoni nangoku ngentsasa elandelayo ndehla saminyelwa kwisihlo sakusasa kakade ndandingenakuya nditye nabo kuba ndandingenanto ndinokuyinika ndinokuyibeka emnikelweni ndaze ke ndemka ngentsasa elandelayo ndangena ndatya amanye amaqebengwana am ndahlala phantsi babe nomboko ke imicrofoni ndabe ndingazange ndibone umboko ngaphambili ndandiyoyika ke laa nto bathi ke yayinocingwana olucingayo apha leyokutsho phantsi omnye wabathatha imboko ngolu hlobo wazwathi phezulu apha ekongeni bekukho umshumayelo semtsha obelapha umbhaptisi ndacinga ko sakufunyanwa ke ngoku waze wathi ebengoyena mshumayeli besemtsha apha ekongeni igama lakhe ibingubranham ukhona umntu waziyo ukuba uphi na ndixelele neze sifuna zise umyalezo wakusasa o nkosi ndandinxibe isikipa ibhulukwana elayilayo yes thina mabhaptisi sikholwa kukuba funeka unxibe isuti uze ungene epulpitini yes ngoko ndahlala ndathalalisa ngelo xesha ke babekubambele phaa emantla umhlangano wabo wezizwe ngezizwe abantsundu babengenakuza ukuba yayibanjelwe emazantsi babekhona abantsundu apho ndandingowasemazantsi ke mna ndisenesikhantana ke uyazi isicingela ukuba ndikungconywana ndingconanyana kunomnye umntu endleka kanye ngaloo ntsasa bahlala ecaleni kwam kanye umntu ontsundu ndahlala ndamjonga ndathi kulungile ungumzalwana phofu wathi ukho umntu waziyo ukuba uphi na uwilliam branham ndagontsha esitulweni ngolu hlobo ngoko wathi ekhwaza okwesibini ukho umntu phandle apho ecala lambokana owaziyo ukuba uphina uwilliam branham mxeleleni siyamfuna eqongeni sifuneka umyalezo wakusasa ungumshumayeli wasebhaptisi osuka emazantsi eindiana ndahlala ndazola ndatshonela uyazi kwangekho mntu ndaziyo phofu lo mfana untsundu wajonga kum wathi ndiyamuza apho akhoyo ndacinga ndiphakathi kokuba ndixoke okanye kubekho into endiyenzayo ngoko ndathi ndawubapha phantsi wathi eyo mhlekazi ndathi ndifuna ukuxelela into ndathi ndinguye wathi ndiyanyuka uyi kaloku ndathi ke hayi andingeke uyabona ndathi ndinxibe elilayilayo lebhuluku endala nesi skipa sinci ndathi andinakuze ndiye phaya wathi yena abantu abakhathali indlela onxibe ngayo nyuka wena qha ndathi hayi hayi ndathi thula tu ungathethi into ngoku babuyela emnxebeni umsosini bathi ukhona umntu waziyo ukuba uwilliam branham uphi na nguyelo oh nkosi ndaphakamabo nditshonge eso sikitshana uyazi nako wathi yiza nyuka mnumzana branham sifuna usiphe umyalezo oh bawo phambi kwabashumayela abangaka phambi kwabantu abangaka ndaya ndinyebelezela uyazi ubuso bam ubomvu iindlebe zam zishushu ndanyebelezela ndinyuka umshumayelo nelayila lebhlukhwe nesikipa umshumayelo sebhaptisi esiya embokweni engazanga ubona ngaphambili uyabona ndema apho ndathi ke andiyazi le nto ndifathule ndisoyika nyhani ndakufika kuluka 16 ndacinga ke ngoku ndaze ndangena emxolweni size saphakamisa amehlo sikwelabafileyo sakhala ndakufika ngoko ndaqala kushumayela uyazi ndade ndashumayela ndaziva ndingcono noko ndaze ndathi indoda isisityebi yayisezogweni yakhala loo magama amathathu njengokuba ndineentshumayelo ezininzi ezinjalo uyakholwa nakoku nethi thetha kweli liwa nake ndandiva ndizishumayela ndase ndisaze sakhala ndaze ndathi akukho bantwana apho ngokuqinisekileyo hayi ezogweni saze sakhala ndaze ndathi akukho zityatyambo phaya saze sakhala akukho thixo pha saze sakhala akukho krestu pha saze sakhala ndaze ndakhala kwabakho into endifumanayo ow nkosi emva koko andazi nokuba kwenzeka ntoni na ekuzameni kwam ukubuyela ezinqondweni ndandime ngaphandle aba bantu bakhala bangxola balila nam sabanelinjani ixesha ekuphumeni kwam phandle kwakho umfoweza kum ethwele umnqwazi omkhulu wasetexas enxibe izihlangu ezikhulu zodaka esiza wathi ndingumdala ubani bani umshumayeli onezihlangu zabelusi enxibe nempahla yabelusi ndacinga ngoko ibe lebhlukhwe lam ilayilayi ayixeke kangakangako noko ndathi ndifuna uhle uze phaya kumatexas ndiqhubele imvuselelo oh mandibhale phantsi ke mfundisi ndayibhala phantsi ke nako siza omnye umfo enxibe ezintwana zebhlukhwe ngathi zokudlala igalova uyazi ibhlukhwana elula nje wathi ndikumdala ubani bani wasemiami ndiyakuthanda he mhlawumbi unxiba kubalulekanga kangako ndayijonga ndacinga kulungile ndazithatha ke ezi zinto ndagoduka unkosikazi wandihlangabeza wathi kutheni unaba kangaka bhili ndathi ow ndihlangene nento yokunyani ow yeyona nto ingcono wakha wayibona aba bantu abanantoni tyungenkolo yabo o hayi ke ndamchubela konke ndathi jonga nje apha sithanda ezingaka zona izimemo ngaba bantu wathi asingabazenzisi bazenzancwele ngabo ndathi andazi ke nokuba lo mntu uhlobo lwangcwele kodwa ngokuqinisekileyo ikho into abanayo endiyisweleyo yabona yeyona nto yeyona ndiqiniseke ngayo leyo ndathi ndibone ixhego elinamashumi alithoba eminyaka lisiba litsha kwakhona ndathi andizange ndikuve ukushumayela kunje ebomini bam hayi andizange ndimbone mbhapizi eshumayela ngolo hlobo ndathi bashumayela de baphelwe ngumphefumlo baguqe ngamadolo bhaxa phantsi bavuke bawubambe umphefumlo wabo kwakhona ungabeva ukuthi nangezakhiwo ezibini besashumayela ndaze ndathi andizange ndiyive into enje ebomini bam ndaphinda ndathi bathetha ngolwimi olungaziwayo aze omnye achaze into abayithetha ngayo azange ndiyive into enje ebomini bam ndathi uza kuhamba namsi wathi yena sithandwa ngexesha ndandikutshata ndiya kunamathela kuwe side sahlule kukufa wathi ndiya kuya wathi ngoku sizawuzixelela izihlobo zethu ndathi lungile zixelele umamakho amza kuxelela umama ngoko ndaxelela umama umama wathi kulungile bile nokuba into abizele yona inkosi uba uyenze yiyakuyenza ngoku ke unkosikazi Brahma wandicela ukuba ndinyuke ndenyuka wathi yintoni nale uthetha ngayo ndathi oh nkosikazi Brahma ndathi nonke zange nibabona abantu abanje wathi yihla khawuhle ndathi ewe ma ndathi ndicela uxolo waze wathi uyazi kodwa ukuba ligquba labazenzi ngcwele eliya ndathi hayi ma bendingayazi loo nto ndathi bangabantu abalungileyo ngokuqinisekileyo wathi kwaloo ncinga ucinga ukuba uza kuyorhuqa intombi yamphandle apha phakathi kwezinto ezinjalo wathi ayikholeleki wathi ayiyonto leyo yinkukuma nje ilahlo sezinye iinkonzo wathi ngenene ukuyikhupha kolo hlobo intombi yam aze ndathi kodwa uyazi inkosikazi Brahma emazantsi entliziyweni yam ndiva ukuba inkosi ifuna ukuba ndihambe nabo abantu wathi hamba uphindele ecaweni yakho bade bakwazi ukuwakhela usebenzi njengendoda elingqiqo wathi awukuphuma nentombi yam phaya ndathi kulungile ma ndajika ndahamba ndaphuma uhope waqala ukulila waphuma phandle wathi bili nokuba umama uthini na ndiza kuhlala nawo sisikelele intliziyo yakhe ndaze ndathi hayi kulungile sithando ndayiyeka njalo ke wayengenakuvumela intombi yakhe ihambe nabantu abanjeya kuba yayingeyonto inkunkuma ndaza ndawa kuyiyeka nje idlule yaba sesona siphoso sibi ndaka ndasenza ebomini bam esona sakhe saba sibi emzuzwini kwiminyaka embalwa emva koko bafika abantwana ngenye imini sasi kwakukho impuphuma ngo-1937 kwabakho isikhukula ndandisekulindele ngelo xesha ndandizama ngako konke ndinako ukusindisa abantu esikhukuleni izindlu ziqhekeka zisiwa inkosikazi yambuqu wayegula kakhulu egula kakubi sisifo sengqele inyumoniya bamthatha ke isibhedlele esiqhelekileyo sasizele asabanako ukumfaka kokuso saza samthatha ke samsa kwesikarhulumente apho babe nalo igumbi bandibiza kwakhona ukuba ndiphume oko ndaba soloko ndiphila kufutshana nomlambo ndikwazi kakhulu ukuqhuba isikhitshana ndandizama ke ukusindisa abantu esikhukuleni ndaza ndathi omnye bandibiza bathi kukho indlu kwisitalato ichestnut eseyiza kuwa itshone kukho umama neqela labantwana apho bathi ukuba ucinga ukuba isikhephe sakho umtshini wakho ungaya kufika kubo ndathi kulungile ndiyakwenza konke ndinako nako ndiwasika loo maza udonga olukhusela amanzi lolwaphukile yaye hayi ke usitshayela nje isixeko ndandiye ndiwavulele mpela amafutha kangangoko ndandikwazi ekugqibeleni ndagitha ingxingwane ndawo enezakhiwo ndakufika kwindawo apho ngqameko oludala lwalukho amanzi egqobhozele ngaphaya ndeva umntu okhalayo umama omi phambi komnyango kwakukho impuphuma ezinkulu zinyuka ngolu hlobo ndenyuka kangangoko ndandinokuba nako ndawoyisa umsinga ndabuya ngeliya cala ndaba nokusimisa ngexesha isikhephe sam ndasibophelela entsikeni yomgubasi womnyango umgubasi okanye umgubasi wentsika phambi kwendlu ndangena ndamxhakamfula loo mama ndamfaka kuso nababini okanye abathathu ebantwaneni ndasikhulula ke isikhephe sam ndasibuyisa ndaza ndaphuma ndehla ndakumwelisela elunxwemeni isithuba esingangemayile enesiqingatha ngaphaya kwesixeko ndathi ndakumfikisa elunxwemeni ndakufika phaya wayesele juba waqala ukukhala usana lwam usana lwam ngoko ndandicinga ukuba uthetha ukuthi ndishiye usana endlwini hayi ke ndaphathela kwakhona lo mzuzu besajongene naye ndaze ndafumanisa wayefuna nje ukwazi ukuba lwaluphina usana lwakhe apho yayiyintwana emalunga neminyaka emithathu ubudala ndandicinga ukuba uthetha usana oluncinci olusanqanqayo okanye into lolo hlobo ndaphindela emva ke ndakufika phaya ndakusifumana isikhephe ndakungena phakathi andafumana lusana lwanikezela umphambi wendlu yadilika nendlu yatshona ndabaleka ngokukhawuleza okukhulu ndayithi qhwila ntanjana yayisimka nesikhephe sami ndangena kuso ngasikhulula ngoku kanti siyongifaka kona msinga engowomlambo kanye kwakumalunga necala leshumi elinanye ebusuku kukhwitha likhithi kanje ndatsibela olucingwana lokuzidlulisa ndazama ukusitsala isikhephe ngiqiwe ukuduma ndaphinda ndazama asavuma umduma ndazama kwakhona ndisiya ndingena kanye kula msinga izingxangxasi kanye apha ezantsi kwam ndandizama kakhulu nyhani ndaza ndacinga madoda naso ke naso isiphelo sam siso esi ndandiphinda ndizama ngamandla kakhulu ndaze ndathi nkosi ndincede mandingafi ukufa kunje ndanditsala kwakhona nditsale wafika kum uthini ngeela qela lenkunkuma ungafunanga ukuya kulo yabona yho ndasibeka isandla sam phezu kwesikhephe ndathi thixo iba nenxeba kum mandingayishiyi inkosikazi yam nosana lwam ngolu hlobo babe bephaya begula ndincede ndatsala njalo ngolu hlobo kunani ukuduma ndandisiva kuguma phaa ezantsi kuba nda emzuzwini nje kwaku bethu kwakuzawuba kuphelile ndathi nkosi ukuba uyakuxolela ndiyakuthembisa ndakwenza nantonina ndaguqa esikhitshaneni apho isithi sindibetha ebusweni ndathi ndiyakwenza nantonina ufuna ndiyenze ndaze ndatsala kwakhona saduma ndaze ndawavulela onke amafutha ekugqibeleni ndakufika elunxwemeni ndaphindele emva ndayokukhangela inqwelo le yabalindi ndandicinga kukho abanye abathi kuthiwa urhulumente usandula ukumka namanzi unkosikazi nosana lam bephaya bobabini abantwana ndasukela kwarhulumente kangangoko amanzi enzulu engangenyawo ezilishumi elinesihlanu kuso kwakukho umeja umphathi wabalindi wayelapho ndathi meja kwenzeke ntoni esibhedleleni wathi hayi ungakhathazeki ubunomntu ophaya ndathi ewe inkosikazi egulayo nabantwana ababini wathi kuphume wonke umntu wathi bakwinqwelomoya yokuthutha impahla babheke ngasecharlestown ndabaleka ndathatha isikhitshane sam okanye inqwelo yam ndasibeka ngemva kwayo ndabaleka ndaya apho iindawo zokuphumela elunxwemeni sezandeze zehlela kwiimayile ezimbini okanye ezintathu ubanzi ndaze ke ubusuku bonke abanye bathi inqwelomoya le yempahla igungqule indlela phaya kulaa ndawo kuwelwa kuyo ndazifumana ndivinceleke phandle kwikuthala esincinci ndahlala apho iintsuku zantathu ndaba nexesha elininzi lokucinga ukuba ingaba yayinkunkumana leya okanye hayi uhleli nje ukuba iphi kodwa inkosikazi yam ekugqibeleni ndakumfumana kwiintsuku ezimbalwa emva koko ndaphuma ndawela wayephezulu ngasecolumbus eindiana kwiholo yamabhaptist apho babenze khona isibhedlelana sohlobo oluthile amagumbi ezikhulana belaliswe kwiibhedana zikarhulumente ndabaleka kakhulu ndaya kuye ndizama ukufumanisa ukuba undawoni na ndikhwaza hope ndaze ndajonga nanko elele kwiibhedana wabe sele engenwe sisifo sephepha waphakamisa isandla nasakhe somlileyo waze wathi billy ndabaleka ndaya kuye ndathi hope sithandwa wathi yena ndikhangeleka ndimbi akunjalo ndathi hayi sithandwa ukhangeleka kakuhle nje isithuba senyanga ezintandathu sasisebenza ngakho konke esinako sizama ukusindisa ubomi bakhe kodwa waya esihla ngokuhla ngenye imini ndisekulindeni ndeva kunomathotholo wam ndimvulele ndacinga ukuba ndabeva besithi bekhwaza kunomathotholo lowo besithi kubizwa uwilliam branham ufunwa esibhedlele ngokukhawuleza inkosikazi yakhe isekufeni ndabuyela ndibaleka esibhedlele ngokukhawuleza okukhulu ndakhanyisa isibane esibomvu ndikhalisa nexilongo lengozi ndasukela ndaze ndayakufika apho esibhedlele ndemisa ndabaleka ndangena ndingena ndisihla ngesibhedlele ndabona isihlotyana sam endandiloba naso sasibaleka kunye singamakhwenkwe usemade ugqirha usemade kulowala mbono wawenzeke kwisithutyana nje esidluleyo umxela ngekliniki waze wathi kuba kukho umntu owuthandabuzayo umbono lowo makanxibelelane naye eve ukuba umbono lowo uyinene na okanye hayi nako engoko ephuma njalo ephethe umnqwazi wakhe ngesandla wandijonga nje wasuka walile ndaze ndabaleka ndaya kuye ndajikelisa iingalo zam ngapha kwakhe wandangange iingalo zakhe zombini wathi bili uyahamba wathi uxolo ndenze konke bendinokwenza bendinogqirha besikhawu nento yonke ndathi sem akanakuba uyahamba wathi ewe uyahamba waze wathi sukungena phaya bili ndaze ndathi kufanele ndingene sem wathi musukungena ungakhe uncede ungakhe ndathi mandingene wathi ndizawungena nawe ndathi hlala apha phandle wena ndifuna ukukhe ndihlale naye kwimizuzu yakhe yokugqibela wathi akakho zingqondweni ndangena egumbini umongikazi ehleli apho wayelila kuba yena nohope babefunda kunye ndaza ndajonga wazawaqalisa ukulila waziqhuma ngesandla wahamba waphuma ndajonga ngapha ndamhlukumisa elele apho ehle kubunzima ungangekhulu elinamashumi amabini eponti bayakutsho kumashumi amathandathu aze ndamhlukumisa yazi nokuba ndingaphila ndide ndibe nekukhulu leminyaka kudala andinakuze ndikulibala okwenzekayo waguquka lo mehlo makhulu mahle andijonga wancuma wathi undijikele ntoni nabhili ndathi sithandwa ndisanda ukuyifumana imali ndandisebenzile sasitshonile ematyaleni amakhulu erandi etyala likagqirha singenanto yakulihlawula kwafuneka ke ndisebenze qha ndandimbona kabini nakathathu ngemini qho ngokuhlwa nangoko kuloo meko ndathi uthetha kuthini xa uthi ndikujikile wathi blo ushumayele ngayo wathetha ngayo kodwa awuyiqondi ukuba yintoni na ndathi uthetha ngantoni na wathi izulu wathi khangela wathi bendikhathwa ndigoduzwa ngabantu abathile amadoda okanye abafazi okanye into enjalo ababevethe ezimhlophe waze wathi bendonwabile ndiseluxolweni wathi iintaka ezinkulu ezintle ezibhabha zisuka komnye umthi ziye komnye wathi ungacingi ukuba ndikho zingqondweni wathi bele ndiza kuxelela impazamo yethu wathi hlala phantsi andahlala ndaguqa phantsi ndambamba ngesandla wathi uyazi apho ikhoyo impazamo yethu ndaze ndathi ewe sithandwa ndiyazi wathi ngesingazange simphulaphule umama aba bantu babe senyanisweni ndaze ndathi ndiyayazi loo nto wathi ndithembise oku ukuba uza kuya kwaba bantu wathi ngokuba banenyaniso waze wathi ubakhulise ngolo hlobo abantwana bam ndaze wathi ndifuna ukuxelela into wathi ndiyafa kodwa wathi andoyiki kuhamba wathi kuhle wathi inyenze into andithandi ukukushiya bill ndibe ndisazi ukuba unaba bantwana babini kufuneka ubakhulisile wathi ndithembise ukuba awuyi kuhlala ungatshati wenze abantwana bam babe besisiwa ngapha nangapha yayiyinto enengqondo leyo kumama unamashumi amabini ananye eminyaka ndaze ndathi andinakukuthembisa oko hope wathi nceda ndithembise wathi inye into endifuna ukuxelela yona wathi uyawukhumbula laa mpu ndiyithanda ukufa ke imipu waze wathi lo wawufuna ukuthenga ngalaa mini abanamali yaneleyo yakubeka ntlawulwana ku ndathi ewe wathi bendigcina imalana yam imali emhlophe ukuzama ukwenza intlawulo encinane kulaa mpu ndisenzela wena wathi ngoku kwakube kudlulile oku uze kugoduke khangele phezu komgoko okanye ipeti esongwayo phantsi kwephetshana elingaphezulu uya kuyifumana apho imali wathi ndithembise ukuba uya kuwuthenga laa mpu awuyazi indlela endaziva ngayo ndakulibona elaa shumi linesixhenxe linesisipeni libubugcwabalalwana lilapho ndawufumana umpu wathi kwakho uyakhumbula ngoku uya usihla usiya edolophini usiya kundithengela ikawusi siza kuya efort wayne ndathi ewe ndandisawundumngena ndivela ekulobeni wathi kufuneka siya efort wayne ndandiza kushumayela ngobo busuku waze wathi uyazi ndakuxelela ndathi kukho iindidi ezimbini olunye kuthiwa yichifoni olunye yintoni irayon ngaba kunjalo irayon netshifoni kulungile ke nokuba yiphi na itshifoni yayiye yona yona akunjalo waze wathi ngoku undithengele itshifoni eyona yodidi ndiyayazi laa nto inalaa nto incinci ngasemva ekawusini phezulu ndandingazinto ke impahla abafazi ndandisihla ngendlela ke ndisithi tshifoni 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 ndizama ukuba ndingalilibali ndisithi tshifoni 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 kwakho umntu uthi bota bhili ndathi o ewe ewe tshifoni 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 ndakujikela ekoneni ndahlangana nomnumzana uspon wathi molo bhili yazi uba intlanzi iphesha iyaluma ngokweli yacala lokugqibela lebhlorho engena elwandle ndathi awu kunjalo kanti ewe ndacinga ngoku ndakumka kuye ibinto nakaneneleya ndayilibala ngoko uthemoford intombi endandiyazi owayisebenza kwishishini lezinto zamaxabiso aphantsi ndisazi ukuba bayazithengisa iikawusi zamanenekazi phaya ndaye khona ndathi molo thema wathi yena ewe bhili unjani uphila njani uhope ndathi siphilile ndathi thema ndifunela uhope isoks iikawusi ezimfutshane wathi uhope akafuni izikawusi ezimfutshane ndathi nkosazana ufuna zona wathi yena uthetha ii-stockings iikawusi ezindizamanenekazi o ewe ndathi yiloo nto khaya ndacinga yho sendibonakalisa ungazi kwam kwangoku wathi yena ufuna uphi umhlobo ndacinga yiyo ndathi nina uphi umhlobo wathi oh sine-rion ezesilika ndandingawazi umahluko i-rion ichifon kwakungathi yinto enye ndathi ndifuna yona kanye wathi ndathi ndibophele ibenye kuzo eyodidi kuzo ndafumana into engeyiyo intoni laa nto udidi oluphambili udidi oluphambili ndathi ke ndilungisele ibenye kuzo wathi xa zisayo kum zadla malunga neshelen ezimbini okanye ezintathu phantse zaba sisiqingatha sexabiso kwalunga ndathi ndinikezwe embini kuzo ke yabona ndaphindela ekhaya ndathi uyazi stan nina abafazi nigqiba idolophu yonke ndifuna izisulu niyazi indlela okhe ufune ukukhayisa ngayo kodwa jonga apha ndithenge ezambini ipere ngexabiso othenga ngalo ibenye yabona ndathi o ndinjalo ke mna ukwazi ukwenza yabona ndathi uyazi ndizithengisele nguthema ndathi mhlawumbi undinike ngesaphulelo wathi ufumene ichifoni ndathi ewe unkosikazi yayingathi into enye kum ndandingawazi umahluko wandixela ke wathi bili ndandingazi uba kutheni nakufika efotweni wathenga ezinye iikawusi wathi ndizipha umamakho wathi zezamaxhegokazi wathi ke yena ndicela uxolo ngoba ndayenzayo loo nto ndathi hayi kulungile sithando waze wathi ke ngoku ungahlali ungatshati waze wayengazi uba kuza kwenzeka ntoni nakwiiyure ezimbalwa kusukela ngoko ndazibamba izandla zakhe ezithambileyo lo mzuzu iingelosi zikathixo zazisimka naye ndagoduka lali ndikhohlile ndangqengqapho ebusuku ndeva ndiyacinga yayiyimpukwana ekwibhokisi yesitofu endala esasinamaphepha kuyo ndavala ucanga ngonyawo nantso ingubo yakhe yonxiba ngasemva yena ilele phaa ezantsi emkhenkceni ngomzuzwana nje kwabakho ondikhwazayo bile yayingumzalwana ufrank broy wathi usana lwakho luyafa ndathi usana lwam wathi ewe usharon rose wathi ugqirha uphaya phezulu ngoku uthi unesifo sephepha sokudumba inwebu yobuchopho tuberculo meningitis usincance kunini wathi uyafa ndangena emotweni ndenyuka nanko loo nto azana ithandekayo bambalekisela ke isibhedlele ndaphuma ke ndaya kumbona wavela usem wathi billy ungangeni kwelo gumbi kufuneka ucingele ubilipol wathi usekufeni ndathi gqirha ndifanele ukulubona usana lwam wathi hayi awunakungena wathi unendumbo yenobu yokuchopho billy uyakuyisulela kubilipol wena ndalinda nje kuba aphume andizanga ndibe nokumelana nokufa kwakhe abe unina ilele phaa ezantsi kubangcwabi ndiyakuxelela inzima indlela yomkrixo ndaze ndaya ndanyebelezela kulaa mnyango wakwayephumile usem nomongikazi ndehla ndaya kwigumbi elingaphantsi sisibhedlelana nje esincinci waye kwindawo eyodwa impukane zikuloo mehlwana wakhe babe nentwana le nto siyibiza ngokuthi sisinqandi ngongconi umnatha ocingo phezu kwamehlo akhe waye ke enokungcangcazela okuthile umlenzana wakhe unyuka usihla nezandla zakhe koko kungcangcazela ndaze ndamjonga wayesemkhulu esiba mhle ekwisithuba senyanga ezisibhozo obudala unina wayedla ngokumbeka phandle kwintwana yakhe ngunxantathu uyaze eyathi nkanzi zayo ndandiye ndikhalise uphondo lwemoto athi akuliva kukuku esiza kum yazi sasilele apho isithandwa sam sisifa ndakhangela phantsi kuye ndathi sherry uyamazi utata uyamazi utata sherry wathi akujonga wayesezintlungwini kangokuba elinye lamehlwana akhe aluhlaza ayesejikekile yaba ngangakrazuka intliziyo yam ndaguga phantsi ndathi nkosi ndenze ntoni andiyishumayelanga ivangeli ezimbombeni zesitrato ndaza ndenza yonke into endikwazi yokuyenza musa ukundiqumbela ngale nto andizange ndiyitsho mna ukuba aba bantu bayinkunkum nguye umamazala obize aba bantu ngokuba yinkunkum ndathi uxolo ngokuba yenzeke loo nto ndixolele ungasukuluthatha usana lwam wathi ndisathandaza kwangathi ngathi siziba okanye ingubo emnyama eyehlayo ndazi ukuba uwalile umthandazo wam ngoku nalo elona xesha linzima nelibuhlungu ebomini bam ndathi ndakuphakama ndamjonga ndaze ndacinga usathana wafaka engqondweni yam o uthetha ukuba ngoku ushumayele kangaka nendlela ophile ngayo xa ngoku ilusana lwakho uza kudanisa ndathi ulungile xa engena kumsindisa umntwana wam andinako ndema ndandingazi neyokuqala ndaza ndathetha oku ndathi Nkosi nguwe wadinika yena ikwa nguwe nomthabathileyo malibongwe igama lenkosi. Nokuba ungathatha namlo ndiyakuhlala ndikuthanda ndabeka isandla sam phezu kwakhe ndathi usikelelo sithando. Utata ebefuna kukukhulisa ngentliziyo yam yonke bendifuna kukhulisa ndikukhulisele ukuba uthande inkosi kodwa ingelosi ziyeza kuwe sithandwa. Utata uza kuwuthatha umzinzana wakho awubeke ezingalweni zikamama ndiza kumngcwaba naye. Ngenye imini utata uya kuhlangana nawe uzulinde nje phaya phezulu nomama. Ukusweleka kukamama wakhe wathi amazwi okugqibela wakhe wathi Bhili uhlale entsimini ekushumayeleni. Ndathi ndiza wathi ndathi ukuba ndakube ndisentsimini ekufikeni kwakhe ndakuhlangabeza nabantwana ukuba andisekho ndakungcwatywa ecaleni kwakho. Uzuwelele kwicala lasekunene lesango elikhulu uthi wakubabona bengena bonke ume apho ukhwaza Bill, 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 ukhwazi kangangoko unako ndakuhlangana nawe apho. Ndamphuza ndisithi ndlela ntle ndisedabini namhlanje wakumalunga neminyaka emashumi amabini eyadlulayo ngoko sabekelana idinga nenkosikazi yam ndiyakuhlangana nayo. Ndaluthatha ke olosana lwakuba luswelekile ndalubeka ezingalweni zikanina salusa emangcwabeni ndayendema apho ndamva umzalwana uSmith wasewisile umshumayeli wayeqhuba umngcwabo uthuthu eluthuthwini nothuli eluthulini. Ndaza ndacinga intliziyo entliziyweni wahamba ke ngoko. Kungekudala emva koko ndandiye nokubili omncinci apho ngenye intsasa isemncinci umfomkhulu waye seso sizathu esibangela ukuba athi nca kum nam ndinamathele kuye. Ndaba soloko ndingutata kwakunye nomama kokubini kuye. Ndandithatha ibhotilana yakhe sasingenako ukuba singaba nomlilo ebusuku ukugcina ubisi lwakhe lufudumele. Ndandiyifaka ke ndiyilalise ngolu hlobo ngaphantsi emqolo ukuba ndiyigcine ifudumele ngobushushu bomzimba wam. Soloko ke sinamathelene njengabahlobo. Ngolunye lwezintsuku xa ndiphuma entsimini ndifuna kunika ilizwi ndithi yiyabhili uhlale kulo. Abanye abantu bathe nqa le nto ndisoloko ndinaye andikwazi ukumncama. Sele etshatile nokutshata kodwa ndisakhumbula ukuba wandiyalela unina uhlale naye. Yaye oko sabambana njengabahlobo. Ndikhumbula ndijikeleza edolophini ibhotile isekhwafeni kum aqale ulila ngobunye ubusuku waye wayehambahamba ngasemva kwendlu eyadini apho ngexesha wayelindele kumfumana yena wayethomalalisa ndabeni eyintombazana nje. Ndandinyuka ndisihla ndisiya emvana phambili ngakumoko mdala owawungemva eyadini wayelilela umama wakhe. Ndaye ndingena mama ndinokumnika yena ndandimthatha ndithi owuzithandwa nda wathi tata wophi mama umfake phaya emhlabeni. Ndathi hayi sithando unwabile uphezulu ezulwini. Wathetha into apho eyaphantsa ukundibulala ngenye injikalanga. Wayelila kwase kungorhatya olukhulu. Ndandimbeke emqolo ngolu hlobo ndimbeke igqeni kum ndimbambazela ngolu hlobo. Waze wathi tata nceda uyokuthatha umama uze naye apha. Ndathi sithandwa andinangufumana umama uYesu. Wathi ke xelela uYesu andithumele umama wam ndiyamfuna. Ndathi ulungile sithandwa ndi mna nawe siza kubona ngelixesha. Wasikoyemwe tata ndathi ewe. Wathi ndimbonile umama phaya phezulu kwela lifu. Oh yaphantsi ukundibulala. Ndacinga oh ndibona umama phaya elifini kancinci ndingawo isiqaka. Ndayiqonela esifubeni kum intwana encinci ngolu hlobo ndathobisa intloko yam yehla ndangena. Wadlula intsuku ndandingena kuyilibala ndazama ukusebenza ndandingakwazi ukugoduka yayingaselokhaya konke konke ndandifuna ukuhlala. Sasingena nto sinayo yayikuphela kwalaa mpahla yendlu indala ekhazukileyo kodwa into nje ethile yayisonwabisa mna naye yayilikhaya. Ndikhumbula ngenye imini ndizama ukusebenza kumsebenzi wangaphakathi wesizwe ndandinyuke ndaya kulungisa intambo yombane eyayijingela phantsi kwakuxa kuthi qheke ukusa ndenyuka kulo mnqamlezo. Ndandingena kwincama olwasana ndandinako ukuyibona uhambo lwenkosikazi yam kodwa olwasana luhambe intwana incinci kangako. Ndandiphezulu apho ndandicula endabene kude kwemisiphambano iintambo ezincinci zombane zisihla zizongena ebhokisini ziphumele uyazi kwintambo enkulu. Ndandifinga apho kuwo wenzeka ndajonga ilanga liphuma emva kwam nazo izandla zam zolulwe olokuphawula umnqamlezo ethambekeni lenduli. Ndacinga ewe zizono zam ezambeka apho. Ndathi Sharon sithandwa utata uyafaka ukufuna ukukubona sithandwa. Ndlela le ndifuna ngayo ukukhani ngikubambe ezingalweni zami kwakhona ntwazana ndini ithandekayo ndalahlekelwa zingqondo kwakusekusiveki ndakhupha isandla sam serabha iglove wawunamandla amashumi amabini anesithathu amakhulu umbane owawuhamba kunye apha kanye apha ecaleni kwam ndasikhupha eso sandla sam serabha ndathi thixo ndiyicaphukela ukwenza le nto ndiligwala kodwa sheri utata uza kunibona nomama emzuzwini njengongephi ndayikhupha iklabhu yam ndiza kubeka isandla sam kuloo mashumi mabini anesithathu amandla ombane ayeya kwaphula yu wawungena kuba nalo igazi negazi elishiyekileyo kuwe ndaqala ndasala isandla sam ndasikhupha kwakho into ethile eyenzekayo ukubhadla kwam ndandihleli bhaxa emhlabeni izandla ndizibeke olu hlobo ngasebusweni ndilila yayilubabalo lukathixo okenjalo ngendingenankonzo yampiliso apha ndiqiniseke ngaloo nto kakhulu yayinguye ekhusela isipho sakhe hayi mna ndaya ekhaya ndimka ndaqokelela izixhobo zam ndaphindela ndathi ndiyagoduka ndajikela ngasendlwini ndathatha iposi eyayisendlwini kubanda ndangena sasinegunjana elinye ndandilele kwiphetha nencinci apho iqaba ke igaleleka neso sitova nesidala ndayithabatha iposi ndajonga kuyo into yokuqala nje ngaphezulu yayingqokelela yakhe ichristmas ishelenesisibhozo kosazana Sharon Rose Branham yaqala ke ngoku kwakhona ndandike ndakunogada wezilwanyana ndaphuthaphutha ndafumana umpu wam umkhono wekati ndakhupha esingxotyeni ndathi nkosi andisenakuyihamba le kwakhona ndiyafa ndincutheka kakhulu ndawucupha umpu ndalubuyisa umva idlebe lawo ngemva ndawubeka intloko kum ndiguqile apho phezu kwephetana kwigumbi elimnyama ndathi bawethu osezulwini maliphathwe ngobungcwele igama lakho ubukumkani bakho babufike intando yakho bayenziwe emhlabeni ndizama ndayicofa nendayidubulisayo kakhulu kangangoko ndathi emhlabeni njengoba isenziwa ezulwini siphe namhlanje isisonga sethu semihla ngemihla awavuma kudubula ndaze ndacinga ow thixo ndinqumele izinja na ndenzeni awufuni nokuba undivumele ndife ndawujula phantsi lo mpu wadubula wanqumla indlu ndathi thixo kutheni ndingafi nje ndiphuke kule meko andinakuhambela phambili tu kwaphela yenza into ngam ndawa phantsi ndaqala ukulila phezu kwaloo bhetana yam indala incinci mdaka ndiyabona ukuba ndahlelwa bubuthongo andazi nokuba ndandilele na okanye kwenzeka ntoni na ndandisoloko ndinqwenela ukuya entshona ndandisoloko ndifuna omnyola minqwazi utata wayethenga ithengisa amahashe ngemihla yobutsha bakhe ndandisoloko ndifuna omnyola minqwazi umzalwana odingo shekarian uyithengele izolo okuqala endakha ndaba nawo onjalo odidi lwale minqwazi yasentshona ndandicinga ukuba ndandihamba ndiphumela ethafeni ndiculela culo kukho ivili enqweleni laphukile kukho uphawu efama yathengiswa ndathi ndihamba njalo ndaqaphela inqwelo endala egqunyiweyo ifana nesikhephe sakudala sasemathafeni inevili elaphukileyo kakade yayimele usapho lwam olwaphukileyo ndathi xa ndisondelayo ndajonga nako kumi intombazana entle kunene imalunga namashumi abini eminyaka yobudala ineenwele ezidingayo namehlo aluhlaza inxibe ezimhlophe ndayijonga ndathi uphila njani ndedlula yathi bota tata ndajika ndathi tata ngoba ndathi ungathi inkosazana ukuthi ndibe ngutata wakho ngokulingana nam ngobudala yathi tata awuzazi nje wena ukuba uphi na ndathi uthetha ukuthini na yathi kusezulwini apha yathi emhlabeni ndandingusharoni wakho omncinci hayi bo ndathi sithanda owolusana oluncinci nje wathi tata iintsana ezincinci esontsana apha zinongonakali aziguki zingakhuli nakukhulu ndathi hayi sharon sithandwa uyintombi entle ngoku wathi umama ukulindela ndathi phi wathi phaa kwikhaya lakho elitsha ndaze ndathi ikhaya elitsha abakwabranham ngozithubeyo abanamakhaya basuka nje ndathi hayi bo andizange ndibe nakhaya sithandwa wathi kodwa unalo apha phezulu tata andizimisele kufeketha kodwa inene ngokwenyani kum andiqala ukucinga ngayo nje isuka ibuye yonke kum wathi unalo apha tata ndiyazi uba ndinalo phaya ngenye imini ndiyakuya kulo wathi ubu bilipolo mnakwethu ndazingathi oh ndisandukumshiya kwankosikazi Brian emizuzwini nje edlulileyo wathi umama ufuna ukukubona ndaze ndakhuquka ndajonga kwakukho nango amabhoto amaninzi amakhulu ubuqaqawulo bukathixo obunyuka bwajikeleza ndaze ndeva ikwayala yengelosi icula ikhaya lam ikhaya elimnandi ndenyuka ngezinyathelo ndibaleka kangangoko ndinako ndathi ndakufika emnyango wayemi apho enxibe nguwo emhlophe ezonwele zimnyama zinde zihle ngomqolo waphakamisa iinkhalo zakhe njengoko wayeqhele kwenje njalo xa ndifika ekhaya ndidiniwe ndivele emsebenzini nakwezinye iindawo ndambamba ngesandla ndathi sithandwa ndimbonile uSharon phaya ezantsi ndathi uyintombi entle ngoku akunjalo waze wathi ewe Bill wathi Bill wajikelisa izandla zakhe ngaphaya kwam waze wathi ngaphaya kwamaxa wam waqala undibhambazela wathi pheza ukuhlupheka ngam noSharon ndathi sithandwa andinakunceda wathi yena ngoku mna noSharon singcono kakhulu kunani wathi ke ungaphinde uhlupheke ngathi kwakhona unganditembisa ndaze ndathi hope ndathi ndibe lilolo ngenxa yakho noSharon nobhili ukulilela lonke ixesha ndathi andiyazi into emandiyenze ngayo waze wathi yena kuza kulunga Bill wathi ndithembise nje ukuba usoze ukhathazeke kwakhona waze wathi awunokhe uhlale phantsi ndaze ndaphunguza kwakho isitulo esibanzi esikhulu ndiyakhumbula ukuba ndazama ukuthenga isitulo ngoku xa sisakuvala ndazama ukuthenga isitulo ngaxesha lithile sasineziya zidala zodidi oluphantsi isitulo ezinomphantsi weplanga zalaa seti yesihlo sakusasa kwafuneka sisisebenzise zona ikukuphela kwezitulo esinazo sasinokuthenga sibe sinye kwezi zitulo zibuyiswa umvapha ngasemva njenge ndiyalibala kuba loluphinde uhlobo lwezitulo sokuphumla lula sasibiza ishumani nesixhenxe lerandi wawunokubeka irandi ezintathu uhlawule irandi qho ngeveki sasifumana ke yaye wo ukungena kwam ndandisebenza imini yonke ndiphinde ndishumayele kude kube seyizwimini zobusuku ndijikeleza izitalato naphina apho ndinokushumayela kona kwaze ndathi ngenye imini ndasemva ezintlawulweni zam sasingenako kwaphela kwaye kusibala usuku emva kosuku ekugqibeleni ngenye imini beza basifumana isitulo sam basithatha ngosuku wanaze ndilibale wandenzela ipayi yetsheri wayibhaka usizana olumunci oludala wayesazi ukuba ndiza kudana ndaza emva kwesitulo sam ukuhlwa ndathi wonwatyile ntoni kangaka ngokuhlwa nje sithandwa waze wathi ndingathi ndikufunele amakhwenkwe alapha ebumelwaneni ndingasemva akumbele imyiki yokuloba awucingi ukuba sinokukhe sihle siye emlanjeni siyokuloba umzuzwana ndaze ndathi kulungile kodwa waze waqala ukulila ndazi ukuba ukho undonakele ngokuba ndandinamanaka nibe kuba babesele ndithumele isaziso sokuba bazakuza kusithatha sasingenakulihlawula elashumi ngeveki sasingenako sasingenakuphumelela kwenje njalo wajikelisa izandla zakhe ngaphaya kwam ndaza ndaya emnyango isitulo sam sasingekho wandixele laphaya phezulu wathi uyasikhumbula isasitulo Bill ndaze ndathi ewe sithandwa ndiyasikhumbula wathi ukucinga ngaloo nto kanye akunjalo ewe wathi hayi abanakusithatha esi sahlawulelwa wathi hlala phantsi umzuzwana nje ndifuna kuthetha nawe ndaze ndathi sithandwa andiyiqondi le nto wathi yena ndithembise Billy ndithembise ukuba uye kuphinda ukhathazeke uyaphindela ngoku wathi ndithembise ukuba usoze uhlupheke ndathi andikwazi ukuyenza loo nto kwathi kanye ngoko ndafika kwakumnyama endlwini ndaphunguza ndayiva ingalo yakhe jikele ngaphaya kwam ndathi hope ulapha kweli gumbi waqala ukundibhambazela wathi uza kundenzela esasithembiso Bill ndithembise ukuba ukhathazeka kwakhona ndathi ndiyakuthembisa wathi ngoko akundibhambazela kabini kathathu wabe umkile ndaxhuma ndakhanyisa isibane ndakhangela yonke indawo wayemkile kodwa waphuma nje endlwini
She isn't gone, she's still living.
Akemkanga usaphila. Wayengumkhrestu. Billy nam sike sayedla kene apha kwixesha elidlulileyo siyokubeka intyatyambo encinci kumama wakhe nodade wabo kusasa ngebhasi kasema. Umfanyana waqala ukulila wathi Dada umama wamphaya ezantsi. Ndathi hayi sithandwa hayi akakho phaya ezantsi. Nodade akakho phaya ezantsi. Sinengcwaba eligunyiweyo apha kodwa ngaphaya kude ngaphesha kolwandle kukho ingcwaba elivulekileyo apho wavuka khona uYesu. Yaye ngenye imini uyakubuya uyakuzana nodade kunye nomama kunye naye. Ndisedabini namhlanje sihlobo. Andinakuba sabalisa ndiqhubele phambili.
God bless you. Let's bow our heads a minute.
UThixo andisikelele masithobise iintloko zethu okomzuzwana.
Oh Lord. Many times
oh, Nkosi.
I'm sure people don't understand.
Amaxesha amaninzi Nkosi ndiqinisekile abantu abaqondi xa becinga ukuba izinto zizalula. Kodwa kukho umhla omkhulu ozayo xa uYesu yakubuya zonke iintlupheko zosulu ezingabikho. Ndiyathandaza bawo wasezulwini ukuba uze usincede sikulungele nesesithembiso sokugqibela. Ndakube ndimphuze esidleleni ngalaa ntsasa ukuba ndiyakuhlangana naye phaya ngalaa mini. Ndiyakholwa uya kube mi apho emnyango ekhwaza igama lam.
I've lived true to that.
Ndiphile ngokunyaniseka kweso sithembu sokususela ngoko Nkosi. Ehlabathini jikelele kwiindidi zonke zendawo ndizama ukuzisa iindaba ezilungileyo. Xa ndiguga ngoku ndidiniwe nokudinwa ndiphelile ngenye imini ndiya kuyivala okokugqibela le Bhayibhile. Yaye Thixo ndigcine ndithembekile kwesithembiso. Lugcine lundingqongile ubabalo lwakho Nkosi. Mandingakhangeli ezintweni zobubomi kodwa ndiphilele izinto ezingaphesheya. Ndincede ukuba ndithembeke. Andiceleli mandlalo wentyatyambo ulula. Hayi Nkosi, ngokuKristu wam wafa phaya esezintlungwini. Nabo bonke abanye bafa ngokunjalo. Andiceli into ilula.
Just let me be honest.
Ndenze nje ndithembeke Nkosi, ndibe nenyani.
Let people love me so I can lead.
Mabandithande abantu ukuze ndibakhokelele kuwe. Ukuze kuthi ngenye imini sedlule konke sakuhlanganisana phansi kwemithi ehlala ihlaza.
I want to get her by the hand and walk her up to the.
Ndifuna ukumbamba ngesandla ndihambe naye. Ukubonisa abantu baseAngelus Temple nabo bonke abanye. Iyakuba ilixesha elimnandi ngoko. Ndiyathandaza ukuba iinceba zakho ziphumle kuthi sonke ngabanye apha. Baze abo balapha Nkosi abanothi kanti abakakwazi. Mhlawumbi banesihlotyana ngaphesheya kolwandle phaya. Ukuba zange basisahlekise isithembiso sabo bangangenza njalo ngoku Nkosi. Sisazithobise njalo iintloko zethu. Ingaba kule holo inkulu ibanzi ngale njikalanga bangaphi kuni abathi mzalwana uBranham ndifuna ukuhlangana nezihlobo zam okwam. Ndinezihlobo ezipheshaya komlambo. Mhlawumbi wenza isibhambathiso sokuba uyakuhlangana nabo. Mhlawumbi xa usithi kumama ndlela ntle phaya phezulu engcwabeni ngalaa mini. Mhlawumbi xa usithi kudade wena omncinci ndlela ntle okanye utata okanye abanye babo engcwabeni wathembisa ukuba uyakuhlangana nabo ube ungekaze wenze amalungiselelo oko. Awucingi ukuba lixesha elilungileyo lokwenza njalo ngoku? Ndixoleleni ngokusuka ndaphuke kodwa ow Nkosi aniyiqondi izihlobo. Anazi ukuba ukuzinikela okunjani asiyonechaphaza phantse konke ibali lobomi. Bangaphi kuni abayathanda ukuphakamisa izandla zabo ngoku benyuke bazokuthandazelwa bathi ndifuna ukuhlangana nezihlobo zam ezithandekayo? Phakamandiphume abo phakathi kwesihlwele lihlele apha. Uyakwenza njalo ukuba ubani akazange abe wenzile amalungiselelo. UThixo akusikelele mhlekazi. Ndibona indoda esiyaluphele entsundu iphuma nabanye besiza. Zikhuphululeni nina nisemangqakumekweni apho phezulu phumani ngqono ngene emgceni okanye nime ngenyawo nina bafuna ukukhunjulwa kwilizwi lomthandazo khona ngoku. Loo nto phakama ume kanye ngeenyawo zakho ulungile. Yimani ngenyawo kwiindawo zonke nina baza kuthi ndinobawo sele phaya ngaphesheya nomama okanye isihlobo phaya ngaphesheya. Ndifuna ukuya kubabona, ndifuna ukuhlangana nabo eluxolweni. uzakuphakama imange nyawo nabanina apho baphulaphula imange nyawo zakho uthi ndifuna ukwamkela Thixo akusikelele nkosazana uThixo akusikelele apho emva uThixo akusikelele apho mhlekazi kulungile phezulu elingqamekweni inkosi nisikelele sikelele yonke indawo phakamani imange nyawo ngoku nifumane ilizwi lomthandazo ngeli xesha umoya ingcwele alapha eshukuma phezu kwentliziyo zethu ukuzityumza uyazi into eliyidingayo ibandla namhlanje ukwaphulwa siswele ukuba sihle siye endlwini yombumbi imfundo yethu yasekhaya enenkani yezibhalo ayisebenzi kakuhle konke
kona
into efunekayo kuthi kokwakutyumka kokudala inguquko ezintliziyweni zethu sifumane ukusulungeka kuthixo baphelele ngoku abalungele ukuma ngenyawo masithobe iintloko zethu ke sithandaze
owu
nkosi othi wambuyisa kwakhona uyesu kwabafileyo ukuze usingcwalise sonke ngokholo sikholwa ndiyathandaza nkosi ukuba ababemiyo ngenyawo zabo ngoku bekwamkela ndiyathandaza ukuba uxolelo lube kubo yaye owu nkosi ndithandazela ukuba bakwamkele njengomsindisi nokumkani nesithandwa sabo mhlawumbi ke banomama nokuba ngutata okanye mntu uthile apha nje phesheya kolwandle yinye into eqinisekileyo banaye umsindisi bangangaxolelwa izono zabo nezikrelo zabo zicinywe ukuze imiphefumlo yabo ibe nokuhlanjwa egazini lemvana ukuze baphile ngoxolo ukusukela ngoku ngenye imini esukileyo sekudlule konke sanga singahlangana endlwini yakho sibe lapho sisintsapho esingaphukanga siyokuhlangana nezihlobo zethu ezilindele kweli yacala oku sibanikela kuwe ukuze uya kumgcina eluxolweni olugqibeleleyo ontliziyo ikuwe sinike nkosi sibanikela kuwe egameni lonyana wakho inkosi uyesu amen uthixo anisikelele ndiyakholwa ukuba abasebenzi bayandibona apho ndimi khona baza kuba nani kanye kwimizuzu embalwa nje ngoko ke kwawo baza kwamkela amakhadi omthandazo bele uphi ujinoliyo baphayemu ngasemva baza kuba lapho bazokhupha amakhadi omthandazo kwimizuzu nje embalwa umzalwana uza kusindulula isifele ngomthandazo azakunikezela amakhadi okuthandazelwa siza kubuya kwakufutshane nje sizokuthandazela abagulayo kulungile mzalwana.